Yes, you are possible.
Praise Jesus.
Mwagalise ebirungi.
Wish them a good evening.
Ebisokerwako. Mwagalise ebirungi ebisokerwako.
Wish them the initial goods.
Ebirungi bingi.
There are many good things.
Naye waliyo ebisokerwako nga byo birungi.
Those which are initials and they are far good.
Kubera ne Katonda ayina ebirungi ebisokerwako.
Because God has good things which are the first.
Ayina obulamu obutagwawo.
He has eternal life.
Ayina we yabutegekere bulina okubeera.
He has way prepared for us where we have to be.
Kibuga Yerusalemu eky'omugulu.
The Jerusalem city of heaven.
Ayina n'olusuku.
He even has the garden.
Naye ate bwe yamala.
But after he finished.
N'atondayo n'ebirungi ebirala.
And he created the other good things.
Ebiringa ebyo.
Which are like that.
Nakutondera omukka gwessa.
And he created the oxygen you breathe.
Emmere ekula.
The food grows.
Netulya.
And we eat.
Naye ebyo si byebirungi ebisookerwa.
But those are not the first good things.
Kale kyenvudde njogera ekigambo ekyo.
That is why I have spoken that word.
Nti munno mwagalize ku birungi ebisookerwako.
That wish your friend good things which are the first.
Kubanga ebyo ebisookerwako bisobola okuleeta biri.
Because those which are initials can bring the others.
Waliwo wayogerera.
There is where he speaks.
Nsooka munoonye obwakabaka bwa
Katonda. First seek the kingdom of God.
N'obutuukirivu.
And righteousness.
Ebisigadde mbiwongereko.
And the rest will be added to us.
Tegeeza bino byayongerako.
It means this he adds on us.
Si ebirungi ebisookerwako.
They are not the first initial good things.
Newankubadde nabyo era tubyetaaga era amanyi nga
tubyetaaga. We also need them and he knows we need them.
Naye alinayo biri ebisookerwako.
But he has the others which are the first.
Nga bw'oba tobifunye.
And if you've not gotten them.
Ne bw'ofuna bino ebirala.
Even if you get this rest, you have not gotten anything.
Yes,
praise Jesus.
Because
there are they which we can't use all days.
Bible
speaks of them so much that they finish when we use them. They finish. Colossians tells us that things are like that are finishing when we use them.
Naye waliyo ebyetusooka
okufuna nga
byo bisigala naffe ennaku
zonna.
Mukama akuwa omukisa olw'ekigambo
ekyo.
Weebale kujja. Weebale kuwaayo kadde.
Thank you for giving your time.
Okunoonya Mukama.
For seeking God.
Ngosinzira mu kitabo kye kitukuvu.
As you face in his holy book.
Nga bwe yakulagirira ku mulundi
guli. As showed you last time.
Mu Isaiah 3:16.
Isaiah 34:16.
Nti munoonye mu kitabo kya Mukama.
Look and seek in the book of the Lord.
Musome.
That read.
Tubadde tuwalampa ensozi.
We have been climbing mountains.
Tuyingira mu kusiiba oba oliawo.
Entering fastings perhaps.
Ne tugenda mu biwonvu.
And we've gone in the valleys.
Nga tukola ekisoboka kyonna.
And we are doing everything possible.
Tunoonye Katonda.
That we seek God.
Naye nga tetumanyi ngeri ya kumunoonya.
Never knew how to seek him.
Yena atulagira n'atugamba.
And he showed us and he told us.
Munoonye mu kitabo kya Mukama musome.
Look in the book of the Lord and read.
Tewali bora n'ekimu ekibula kinne
wake. None of them would miss its mate.
Kubanga omwoyo wa Mukama yakunganya.
The Spirit of the Lord gathered them.
Yes, yebazimu.
Praise Jesus.
Buli kye twetaaga okumanya Katonda.
What you need to know about God.
Omwoyo mutukuvu yakibikkula.
The Spirit of the Lord revealed it.
Ayita mu batume ne bannabbi.
When he passed through the prophets and apostles.
Kyava ayogera n'agamba.
That's why he speaks and says.
Yes, yebazimu.
Praise Jesus.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ng'agamba tekulibula n'ekimu. Tekibula kinne waakyo.
And he said that none of them will miss its mate.
Kyosoma mu lubereberye.
What you read in Genesis.
Kisisinkanibwa mu kubikulibwa.
It is made in Revelation.
So ye omwoyo mutukuvu yanoonya ne byonna ebitategeerekeka.
Now the Holy Spirit searched all the ununderstandable things.
Ebya Katonda n'abituleetera.
God and he brought them for us.
Okusinza byayogera mu Bakolisi ekyo ekisooka sura ya kubiri.
God what he speaks in 1 Corinthians chapter 2.
Nyoro omwenda pa 11.
Verse 9 to 13.
Nti yanoonya ne byonna ebitategeerekeka ebya Katonda.
He searched the unsearchable things of God.
N'abikunganya mu kitabo kino.
That them in this book
tusobola okweyongera okubitegeera
that we can continue to get to know them.
Kyenva nkusabira omukisa.
That is why I pray blessing for you
okuva ku ndamulondoye
which comes from his throne
okwongera amagezi n'okutegeera
which adds on wisdom and understanding
ebigambo bye nga bwe biri
in his words as they are.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Tugenda maaso.
We are going to proceed on.
Nga tulaba enkozesa ya Satani.
And we are seeing the schemes of the devil.
Eri Katonda n'eri ekkanisa.
Unto God and unto his church.
Eri abantu be.
Or unto his people.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Agamba enkozesa zino Mukama yazibukula.
I told you the schemes God revealed them.
Olugendo lw'eggulu lwali lutandika.
The journey of heaven when it was beginning.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Era nga si kyangu okuyimirirawo.
And it's not easy to stand.
Mu kuweereza Katonda.
In serving God.
Nga tomanyi enkozesa ya Satani.
When you don't know the schemes of the devil.
Satani ye mulabi waffe.
Satan is the one enemy of us.
Naye alina enkwe.
But he has many schemes.
Yesu
praise Jesus.
Through
which he passes to confuse someone.
No muntu nata yinza.
And the person never
kutoloka,
ever escape from him. Or even get.
Kubanga ateka one dini
ezefana or even puts religions which seem like.
Ngaziringange zitwara
mu. As if they are taking people to heaven.
Era ateka one nzikirize ziringanga.
Beliefs which are like.
Kati bo batomanyi nkwezi.
If you don't know of this scheme.
Kikubira kizibu okuona.
It is very hard for you to survive.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kubura omuntu kuvatula
bwe. That's why the Holy Spirit warns us.
Nti mutemisa ekisoka esule ye yokuna.
First Timothy chapter 4.
Nti omuntu kuvayogera lwatu.
The Holy Spirit speaks openly.
Nti munako ezoluvanyuma.
That in the last days.
Wali bawa abava mukukiriza.
People will get out of the faith.
Nabagobera emyeji kyamyo.
And they'll be following deceiving spirits.
N'okuyigiriza kwa basitani.
And the teaching of the demons.
Omoyo mwenyini yayogera.
The Spirit himself spoke.
Nti yalaba emyoyo emirala.
That he saw other spirits.
Najija mungeri.
And they were coming in his likeness.
Ngazefananyiriza.
And they were looking just like him.
Eranga jire eto okuyigiriza.
And they are bringing their own teaching unto the people.
Yes,
praise Jesus. That is why the Holy Spirit repeats again.
In 2
Corinthians 11,
verse
1-5, and he warns again.
And
he says, I feel a jealousy of God. I exposed it to one husband, Jesus. But I am afraid, just as the serpent deceived Eve in its cunningness, that if you're given another Christ or another spirit, or another gospel, can you bear it? Now we never got to know that they can ever come another spirit. And it is just like, and
it
too is called a spirit. When you check it so much, it has a name. And it too is called a spirit.
It's
always in also in the holy place. And it is called the Holy Ghost. And it's in the holy place. And it is welcomed by many people. But he knew that another spirit will come. And it already arrived. It was even given the throne of the Holy Spirit. It is called the Holy Ghost. It came. It is welcomed by people. It knocks people down. It throws them down. But we here, by knowing the schemes of the devil, we started the skin of the devil
to
God and to his church. As he revealed them to me, we are in Genesis chapter 3. The schemes began from right there by distorting and twisting the word of God, subtracting and adding within it. Satan has begun it. But as I speak now,
we
started many things concerning the schemes of the devil. But as we have
read,
the spirit of the Lord and his works of righteousness, and the spirit of the devil and its works, which are unrighteous.
And
right now we have reached to see the miracles of the Spirit of God, which are fronted by the gospel of the kingdom of God and the seal of God.
Yes,
praise Jesus. And we saw the
miracles
of the spirit of the devil.
And
as for them, they have no gospel of the kingdom of God, but they have their own gospel and the seal of the devil. When you are in the gospel of the devil, you must get the seal of the devil right from the spirit of the devil.
Yes,
praise Jesus.
Because
we heard in Ephesians chapter
1
from verse
5
1-15 that when we heard the gospel of the kingdom, we
were
sealed by the seal of the Holy Spirit.
That
when we hear the gospel of the kingdom, the Holy Spirit seals us with the seal of God.
And
Ephesians 4:30, it warns us not to grieve the Holy Spirit by whom we are sealed,
reaching
the day of our redemption.
Yes,
praise Jesus.
The
word redemption, it broadens and it expands.
Yes,
praise Jesus.
The
redemption of our body,
which
we are going to continue to know today, now we shall continue totally to see the seal of the devil, how it is done.
But
right now we are still seeing the one of God, and we have reached it somewhere right now.
Yes,
praise Jesus so much.
A
person can work for the seal of God because they understand it.
Yes,
praise Jesus. For when you seek for what you don't know, you may perhaps even pass it. Praise Jesus. Now the seal of God is full until we've proved our redemption, and it is put on our spiritual body. On one day, it can come out and appear on your forehead, and it appears as a light, just as we saw the men were examples to us. For example, Moses, praise Jesus.
Exodus
34, we saw how his forehead was shining. Praise Jesus so much. His forehead, he came from the mountain, was shining. Praise Jesus so much. Now we are going to continue to see concerning the same issues. That seal, where is it put? And what are you going to do to keep that body? That seal, where it has to be. Praise Jesus so much. When you fellowship in the gospel of the kingdom of God, miracles remain food to the children. Because in the gospel of God, miracles are not what are fronted. The gospel of the kingdom of God is what is fronted, and the miracles follow. Why? Because when we preach the gospel, they who hear are sealed with the seal of the Holy Spirit. For the Holy Spirit,
we thought
that he writes these words within us, according to 2 Corinthians chapter 3, verse 1 to 6. The Spirit writes these words within us, according to what we've seen behind there, as we've seen the seal of God. And we saw
that
are written in our inner man, and they are written in our hearts, and they are written in our minds, according to what was promised. Jeremiah 31:31-32. Praise Jesus. Yet we also saw, and the seal of the devil also, he writes it also on the inner man, and he puts it in the people's hearts, and it appears on their foreheads. When we speak of their foreheads, they are put upon their minds.
Yes,
praise Jesus. And we got to know everyone who sits in the gospel of the devils,
begin
to do a work to seal that seal upon them.
And whoever
sits in the gospel of the kingdom of God, the Holy Spirit begin to work a seal upon them, passing through writing.
Yes,
praise Jesus. Now by that journey,
we wanted
to continue to search out what concerns the seal of God. Where is it put upon a person? And how do you keep it?
Yes,
praise Jesus. Now as we proceed on, we saw Moses, how he had that seal in the forehead, Exodus 34:29-35. And we saw our Master Jesus,
he
had that seal.
In
Matthew 17:1-5.
But
Bible proves that truly our Master had a seal of God.
Yes,
praise Jesus. Let's see here in John. We are going to continue to see how it's built and where it is put.
But
God's people, all of them, they to be in the Jerusalem seal of heaven, and they to be saved, they must have the seal of God.
Yes,
praise Jesus so much. Even the other to get destroyed, they to have the seal of the devil. Let's see here in John. John 6:27.
Yokana, esule yomukaga, nolu nyirwa biri mu musanvu. Temukoleriranga kyakulya ekiggwaawo, naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Omwana w'omuntu kyalibawa, kubanga Kitaffe ye Katonda amusizzaako oyo akabonero.
Yesu yibazibwa.
Praise Jesus. Our Master Jesus himself,
atukulemberamu.
He read us
ng'omusumba omukulu
as the chief shepherd.
Ayina siru ya Katonda.
He has the seal of God.
Kyokka nga Bible yemusuubiza.
But Bible promises him
okubeera mu booluganda
abangi. To be in the many brethren.
Abooluganda abo abangi.
The many brethren.
Balina okuba ne siru ya Katonda.
Mana ye bwagirina. The seal of God just as he has it.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ne twakulaga nti Mukama waffe Yesu.
But we showed our master Jesus.
Siru ye mutekebwako ng'akyali
ne wano. That seal was put upon him when he was still young.
Okusaya ku Matayo 17.
According to Matthew 17.
Tulabanga eyaka mu kyenyi
kye. We see it shining in his forehead.
Yes, he was
praise Jesus.
Eranga mukulagibwa.
And it's being shown.
Kubikulirwa esubule eno. Eyo mwenda.
Revelation chapter 9.
Etulaga.
It shows us.
Ntibonabo kuona huko nakuwa mukama.
To be saved on the day of the Lord.
Bali nokubanga balina seal ya.
All of them must be have the seal of God.
Kubiyenye byabo.
On their foreheads.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Na seal wenu.
But this seal.
Siche chintu ekibadde kifibwaka nnyo mukanisa.
Something which has been taken care of in the church.
Ukakasanga oboli na seal ya.
To prove whether you have the seal of God.
Ubaleda.
Or not.
Kibadde kizibu nnyo.
It has been very hard.
Erange bisere bisinga tugamba.
Many times we say.
Mutuba tulo
when we get saved,
we have to obey to sin to
when we just confess you, it's done.
Nga Bible yekakasa.
But Bible proves
ndio buloko zitubukolerira
that salvation we work it out
ukutoka lwetunatu lwetunava mu bilibu
until we shall get out of the body.
Ni wangu badenga twalokoka lwakisa
so we got saved by grace
ukusanya ku Ephesians 2
according to Ephesians 2
na yati wetumara okuloko.
But after we get saved
tukolerira obulokozi bwa kubunyweza
we work out our salvation to establish it, to maintain it.
Wadenga tuba tulokosebwa
even though we have been saved by grace
obuzabuzibwe bigambe bibi
do not be confused with those two.
We
are saved by grace.
Naye wetumara okulokoka.
But after we get saved, we work out our salvation.
Okubukumawo.
To keep it and maintain it.
Bible yetulabula ne tugamba.
The Bible warns us and tells us.
Mwekume nga mweka ne njiri yabawebwa.
Watch out yourself and the gospel which was given you.
Kusina mutemisiwe.
According to Timothy.
So okukwiza ko kuma.
Now to try to keep and maintain.
Siru eyaka tonange echali kubula.
Seal of God is upon your life.
Katulabe olunyi no olwokuna kubikula mwenda.
Let us see Revelation chapter 9 verse 4.
Bikura esula ya mwenda n'olunyiriri olwokuna.
Revelations 9:4.
Nesigambibwa obutayonona muddo gwansi newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe
nti bano abasajja betwabalaba bikulira esula eno ey'omwenda abava mbunya
obutakoma
kubikulwa mwendo nyo 11.
Revelations 9:11.
Bakulira malaika ati Abaddon.
They are led by the angel called Abaddon. Right from the bottomless
pit. Malaika w'emagombe.
The angel of hell.
Naye kuluna kululi.
But on the other
Mukama day. When our
master will come back.
Bagera kwa banonyo omuntu yekka.
They are going to be looking and searching for the person.
Who was not seal
of God is the one they are going to torment.
Abantu lwaki bati unakulwa Mukama.
Why do people fear the day of the Lord?
Tebeka kasakuluba musafe.
They are not sure to be safe in that day.
Uruwe bintu ebirulumu ebi.
By the many things which will be in it.
Ebyalagiwa mataya
bilimu. Which was shown in Matthew 24. The walls, the stars falling down, even these angels from heaven coming, joining on
earth.
But the things cannot harm any person with the seal of God.
Yes,
praise Jesus.
Kubanga ekiragiro kyafuluma.
For this came out.
When they
will be tormenting.
Babonyebonye omuntu yekata ina
seal ya Katonda. Let them torment only one without the seal of God.
Chika kasimwa ndibe bantu bano.
It is proven that these people.
Abaga ngenjiri obwa kabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Era abaga nokulungamizi omoyo
wa Katonda. They will be led by the Holy Spirit.
Kubanga omoyo wa Mukama munyini.
The Spirit of the Lord himself.
Yatutekisa ko sirwe.
The one who seals us with his seal.
Okutuka lutunonolibwa.
Until we are redeemed.
Obale tukakasanga omubiri gulite tukufiridwa.
That we have not lost the other body.
Oguda muguru.
Which goes back to heaven.
Bible kyeve gamba.
Ephesians
sura ne yokona.
Ephesians chapter 4.
Onyorwa 7.
Verse 13.
Njagadde kudde katono nnyo.
I wanted to go briefly back.
Oyongere okutegeera.
That you continue to understand.
Obuziba bwa siru ya Katonda.
The depth of the seal of God.
Siki ekintu kyotagenda kutegeera eba kiwe kibeerawo.
Something you're not going to understand how it
is. Oja kutegeera kibeerawo.
You will understand how it is maintained.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
Kubanga Katonda afi.
For our God.
Yatuyigirizo okugasa.
The one who teaches us how to profit.
Efeso esula yakuna n'olunyiri lwa 3.
Ephesians 4 verse 13.
So temunakuwazanga mwoyo mutukuvu wa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa.
Yes,
praise Jesus.
Yatuteekesaako akabonero
ako. He sealed that with a seal.
Okutuuka ku lunaku lw'okununulibwa.
Until the day of our redemption.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Okununulibwa okwo kuli kutya?
That redemption is how.
Bible yogera kununulibwa.
Bible speaks of our redemption.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Obalumi esule y'omunana.
In Romans chapter 8.
Okununulibwa kwaffe.
Our redemption.
Kulimu n'okuddizibwa omubiri.
It was being restored the body.
Kati omubiri guno ogw'omugulu.
Now this body of the heaven.
Bible yeraga.
Bible shows.
Ntitukuweebwa.
That we are given it.
Bwetulokoka.
When we get saved.
Ntubatizibwa.
And we baptized, and we get born again.
Wabula nti omwe mtu kuvono.
But the Holy Spirit himself,
asigala asiringa.
He remains sealing.
Wabula olunaku lwakuvaako.
But the day he leaves you,
omubiri ogwo tusobola kugusigaza.
That body you cannot remain with it.
Tufuna ba yaba ayagala akukuume.
That's why he wants to keep it.
Okutuuka lwe kikakasibwa.
Until it's proven.
Nti kati adiziddwayo waka.
That he has been redeemed and went back home.
Anunuliddwa
ebyatukakasa.
Ogenda kubiwulira n'obwegendereza. Era omanye ebyobuzibu ebikwatagana n'essuulu ya Katonda. Okolebwa omwoyo gwa Katonda. Oluvannyuma lw'okuwulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Kati gwe wenna n'agenda eri omwoyo omulala. Eri abo abatawulira enjiri y'obwakabaka bwa muggulu. N'owuliriza. Ojja mumanya nga ki ky'ogenze okusisinkana. Katonda ataddewo obulamu n'okufa. Gwe mwennyini olondeko.
Choose. In the other days, you would have said I never knew. But this season, there is nothing like I never knew.
Yes,
praise Jesus.
There are
seasons of choosing life and death.
Yes,
praise Jesus. There are seasons of separating who serves God and who never serves God. The righteous and the unrighteous.
Yes,
praise Jesus.
So,
he spoke that in the latter days, you will know it very clearly. I never said those prophets by the rain quickly. I never spoke with them, but they spoke.
Yes,
praise Jesus.
So,
now in Romans, Romans chapter 8, Bible says that our redemption involves us being given the body.
Yes,
praise Jesus. That spiritual body from heaven.
Romans chapter 8.
Romans 8 from 19.
Abaluumi essuula ya 8 olunyiri lwa 19. Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira.
Yes, you were.
Praise Jesus. To look clearly at the creation.
They
eagerly await for the revelation of the children of God. The children of God, according to Romans 8:14, they are the ones led by the Spirit of the Lord. But this creation, they can know who is the Son of God. And they have been revealed. They are revealed how?
Even
though they are in many people, they must have the Spirit of the Lord and they have the seal of God. And they see him clearly that this one, he ceases to
yavudde mu bantu ba Katonda yafuuse mwana wa Katonda
naye
bwe obutonde bubeera butunula ebbanga
lyonna
era butunula mu byenyo ebisere katulabe bano si baana ba Katonda era ogenda okulaba webambwa tandika okutunula eringa egambo onayinza n'okunzitonda naye buli kitonde kyonna ky'otuukako
kyagala
nnyo tunula mu byenyi
by'abantumangu
nnyo ddala
ngatulabe
bwegenda kuno ojja kukitegeerwa naye buli kiso ky'otuukako kisobola kutunula mu
kyenu
ne weguba muyaayu
esooka kutunula mu kyenyi bw'eraba
oli muzibu
n'emyansi
yes,
praise Jesus.
You
may see that it is looking at you.
But this
one has no seal of God.
You don't know what they are on,
but the creations know.
And they know that
we have to see the children of God who have been marked.
Bible says
that even intercede for us until they have been redeemed and they have been appeared.
But
the creation understands. We in the humans don't understand
it,
which is happening. But the creations know.
Walumi esula ya munana.
Romans 8:21.
nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwamu okutuusa kaakano. Era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe.
Yes, nti ffe nga naffe abalina ebibala eby'omwoyo
omutukuvu,
kwe kugamba emirembe, obwenkanya, empisa ennungi n'ebiringa ebyo, bo bali obutonde bwegayirira. Era oyinza okukalanka ng'olumu mufumba ku kyoto awo, oba oliawo ewaka ne kakutunuulira nga bwekeneenya
kagaono talina kyamanyi bannange,
ali wano talina adde n'essiru ya Katonda
banneuno
si mwana we. Embuzi ne zeegayirira
ne
zigwako obwoya kuno kwonna,
ente
bonna ate bo bategeera bulungi ekigenda mu
maaso.
Naye nga nti kati ffe ababeera bategedde
ate
naffe tuyingira mu kwegayirira
okwo
nga tusinda tuweebwa omubiri gwaffe,
kuba
guno gwe tulina
tegugendako
siirwa eri oligi neya Katonda,
kuba
gufulumya omusana gwa siirwa eyo
nga
bwe tulaba abasajja
Mukama
waffe Yesu
mu Mateyo 17
ne tulaba ne Musa mu kuva 24. Yesu yeebazibwe. Naye ekizibu kye tusinkanye tetumanya bigenda mu maaso, era Bayibuli mumubuulizi agamba nti emirimu mingi Mukama gyakola wansi w'enjuba naye ng'abantu tebagiraba era tebagimanyi. Yesu yeebazibwe. Tetubeera mu makanisa nga tukuŋŋaanye, tuli kimu kitwale, waliwo amaanyi gajja naye ebisigadde tetubimanya, kubeera n'amaanyi agajja era nago tugamanya, ne gye gava tomanyayo. Agaleeta yakugamba gazitowa nnyo, oyinza obutasobola kugawandiira leero, olabirawo nga nawe
gakutuuseeko,
ogudde
eri.
Naye ekisinga okwewuunya era togasigaza nti ofuuke ow'amaanyi, gakuyita mu biseera ne gagenda
gayo.
Naye ate omwoyo wa Katonda owa ddala bw'ajja mu bantu asigala mu bantu abo singa babeera bakuumye
obutuukirivu,
tajja ku bantu n'abalekerera
abo.
Bayibuli egamba nti okuva lwe nayogera nammwe omwoyo wange yasigala mu mmwe. Wali osomyeko ekigambo
ekyo?
Yesu yeebazibwe.
Haggayi
2:5. Tusomereko.
Haggayi sura ya 2 n'olunyiriri olw'okutaano.
Haggayi 2:5.
Ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri, omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe, temutya.
Owulidde bulungi ye Katonda bw'ayogera n'abantu be okuyita mu kigambo kye, omwoyo gwe gusigala mu bantu bano, teguyita mu Isirayiri nga bawulidde ebigambo bya Katonda, omwoyo gwe gusigala mu bo. Sikuwulira amaanyi sigamo gatambula n'ogawulira n'opankana ne gakuyita mu
Isirayiri
akati enkya n'okuma ate ng'oli mulwadde
kisumba
neera tusabire amaanyi. Ye Katonda bw'ayogera n'abantu
be
bawulira ebigambo bye, omwoyo gwe gusigala mu bantu
abo,
kubanga ebigambo byatugamba guba mwoyo ate nga bwe bulamu, okusinziira ku Yokaana
6:63.
Era neewuunya kubanga Katonda ayita mu baweereza bano okuweereza. Kituufu okuva mu ddiini okutuuka kankano mu bulokozi obw'ekiwaani obugenda mu
maaso,
singa Katonda ayitira ddala mu bantu bano okwogera mu bigambo by'abaayogera n'abantu, omwoyo wa Katonda asigala mu bantu. Katonda bw'ayogera n'abantu omwoyo bw'asigala mu bantu be, era asigala abasomesa, asigala aga mweyongere bikulako ne wano, bikula Bayibuli yongere
osome,
asigala ayogera nabo.
Mare
ddamu olunyiri olwo
luwulirwe bulungi.
Haggayi essuula ya 2 n'olunyiri lwa 5. ng'ekigambo bwe kiri kinalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe temutya maaso kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ekiseera kitono nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja
yesu yeebazibwe kaakati ye katonda bw'ayogera n'abantu
omwoyo
asigala mu bo okukola siirwa eri okubawandiikamu ebigambo bya katonda yesu yeebazibwe kyavudde akugamba nga tuli mu mubiri guno tusinda era tusaba paka nga tuweereddwa omubiri guli nga gununuliddwa era omwoyo mutukuvu ateesebwako okukuuma omubiri ogwo yesu yeebazibwe ogwo oguva mu ggulu ogutuweebwa kubanga gwali gwafa era tusinda gununulibwe bayibuli egwogerako nnyo
bakolisa
ekyokubiri
ttaano
ng'egamba bweti
bakolinso ekyokubiri essula yokutaano n'olunyiriri olusooka kubanga tumanyi nti obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira ey'omu nsi eryabizibwa tulina eyazimbibwa eva eri katonda
nti obanga tubeeraawo ne tusuubira
eno
ensiisira gye tulimu egenda kwabizibwa kubanga era eyatika bulijjo mwakalaba omu bulijjo abantu tebaabizibwa ne baggibwamu mibiri
gyabwe
ne mulyoka mmwe mugamba
ngumugenda
kwabya lumbe kwegamba okukolayo akabaga k'omufu yesu yeebazibwe naye nga jjukira omubiri gweba gwayabiziddwa wabula nga tegunnabakwabizibwa omwe omutukuvu agamba nti mu kuzaalibwa kwaffe omulundi ogw'okubiri aba alina osigala mu ffe n'okuteekako siirwa eyo okukakasa nga toluuzinga mubiri ogwo yesu yeebazibwe kubanga bw'oba ova mu mubiri
guno
siru ya katonda erina okugenda n'omubiri
guli
okuva mu ggulu emirundi mingi abantu bangi tebamanya ku bino byonna era olokoka n'otula butuuzi mu kkanisa n'obeeramu n'okubaleruya ne muyimba ne mulekaana ne muddayo
ewaka
naye nga tewabaawo okuyiga nti
otegeeze
era tewabaawo nnyo by'otuuseeko
okutegeeza
newankubadde ng'ekiragiro kya mukama waffe kigamba mubafuule abayigirizwa
bonna
mu mata 28:19 kale mugende mufuule amawanga gonna
abayigiriza
si bagoberezi si bantu abali awo nga tebalina kye
bategeera
kuba yakimanya nti awatali kuyigirizibwa kizibu okuwangula mu nsi
eno
oba tolina ky'omanyi otambulira mu
kizikiza
yesu yeebazibwe
so
okunuunibwa kwaffe tubeera n'essuubi ddene era ng'omwoyo omutukuvu yakakasa bino n'essiirwe bayatuteebwako
ddala
butereevu bwe nviira mu mubiri
guno
nina guli ogudda ewaka kubanga nkakasa ekintu
kimu
mu bakolinso ekisoba 15:5 nti omubiri n'omusaayi byo tebisikira bwakabaka bwa katonda era guno omubiri gwe gw'olina n'omusaayi tebigendayo eri era neewuunya nnyo bwe bw'oyolesebwa n'olowooza nti wagendedde mu mubiri
guno
n'ezo engoye ze
eziriweza
kubeera engoye bazikyusa bw'otuuka ku kyoto kya katonda mu kibuga
yerusaalemi
waneeno waliwo ekyoto webakukyusiza omubiri
webakyusa
ebyambalo
yesu
yeebazibwe tosobola kubeera ng'ojja kubeera mu ngoye
zezo
nga bwe twabibwa mu kubikulira essuula ey'omukaaga onyola omwenda pa 11 ne baweebwa ebyambalo ebyeru balina
okubeera
ku kyotaawo yesu yeebazibwe so nga tuli mu guno nti omwoyo omutukuvu ono buli lwe tuwulira enjiri ayongera okutuwandiikamu paka siru ya katonda ng'ekakasibwa kuba singa toyongera mu njiri ne bwe baba batizibwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri omubiri osobola okugufiirwa ne baddamu ne bakugamba
tell you again, now you have a name of being alive, but you are not alive. The spirit has gone. If you got born again, you died again. People yes get born again.
For
they died the first time.
And
they died through
Adam.
But people still, when they get born again, and they get born again, they can still die the second time. Read Revelations 3:1. We are going to come back to Corinthians. I want you to be very careful concerning the seal of God. That they shouldn't tell you that you are flowing going to heaven. We are flowing, yes. But not in understanding.
Yes,
praise Jesus. In understanding, we have to go deeper. And we try so much. In the rest, battles are for the road to fight. There we shall flow there. For he sends us angels and they fight for
no
us and the Holy Spirit. And we fight commanding
them.
Angels so attack here and there. But in understanding, it's upon us.
Most
people are destroyed for lack of knowledge. Not for involving in fighting battles. For the one who fights for us is existing. The one in us has to be greater. More than the one in us. Even the one on our side is spoken of. The angels. But we are part of knowledge. Revelation 3 from verse 1.
Era neri malaika oikanisa eyomusadi wandika anti bwati bwayogera oyo alina emyoyo omusanvu ekya Katonda ne munyenye omusanvu nti manye ebikolwa byo ng'olina erinnya ery'okuba omulamu era oli mufu.
Yes, you must be.
Praise Jesus.
Go, gamba, I'm born again.
And say, I am born again.
So, many nazari
you know, I got born again. I got born again.
Na yenga guarantee yoku bantu wazari
bwato jina. Guarantee to prove that you're born again.
Tolina mubiri kuva mukuru.
You have no body from heaven. You have no seal of God.
Kati yeye umwantu kubajaga.
Now, when the Swift comes and says that I see you alive, you just have a name
yeah,
of being alive.
Wafa.
But you died again.
Ogama, born again.
You
ingo,
say, I am born again, but you're dead again.
Wafa,
you died the second time.
Kati no bakubalina kunyanja ya muliro.
Count you even a leg of fire.
Wewe banyonyolo okufa okwo.
For when they explain the second death.
Baga amante nyanja ya muliro kwe kufa okwo.
They say that the leg of fire is the second death.
Omuloko la alibu ati.
They're born again like that.
Chimuzibalina no okwetereza.
Very hard for them even to align themselves.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati tuwe yibara.
Now don't pretend and
omubiri kuno ogutuweebwa n'omwoyo omutukuvu ogukuumirako
siringayongera
okuwandikamu ebigambo bya Katonda nakutegeeza ku mulundi kuli
siru
eyo ekolebwamu erimu ku jjinja erina okubeera ku mubiri gw'omutwe gwo ogw'omwoyo eryakayakana nga bwe tugenda okuliraba yesu yeebazibwe naye teweeyibaala kubanga bakugambye nti waliyo abafa ogw'okubiri
again. At that time they told you.
And
that's where the gospel of grace came from.
When
you get saved, it is done. Even though you do your sins, you will go to heaven.
Yeah,
they will go to the gospel and say, as long as you get saved, if you've not served so much,
there are
structures in heaven which will be given.
And the
pastors who have served so much, as long as you've
served,
you will find a structure in heaven.
Now
a person says,
okay,
even
though
I just get saved a little, like I confess,
njagenda muguru wadde
nabira
kasera njaba muguru
as long as I've been in heaven though the structure will be funny
wadde nabira mukiyumbe
as long as I've been in heaven
kumbe muguru wali yochibuga
tedi yo biyumba ye there is a city, there is no funny structure there.
Okusinya ku Ebrania
12:22.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kati awe kanisa ne yongera ne yonona nga ye yibara
continue to sin.
And
right from then,
there are
a lot of funny people in the church. They come and confess at the
stage.
And they remain with their dreadlocks here. And their trousers are down there. And you ask whether they sing for Christ. And the girls too, in the funny clothing. Now as long as they remain serious
money getters, as long as I confess,
I'll still go in heaven in the funny structures.
ogenda sibira mugeye na
kungi. You're going to end up in hell, friend.
Oyo sitani yezoze bayite
nkwe. That is Satan. Those are the schemes of him.
He's taking a
and you think he loves you so much.
And
he brought that message.
And he brought that message.
And he is the salvation.
Don't
break so much.
Why you have a message in the
background? They'll bring a message
and say, Lazarus,
Lazarus sleeping on the streets of heaven.
That
because you never suffer so much. And they say, Bitwa will not suffer so much. I will sleep on the
streets of
heaven. Still, I will be in heaven.
Those
are schemes, and they are very hard to escape them.
Because
you think you're still going to go to heaven.
Now,
you must be very careful to redeem your body.
The Holy Spirit
has to continue to keep that seal upon you. Then you will grieve him and take the seal away from you. That is when the body still will die. And you will die
again.
And you will be as if you never
was
saved. Never been given a body from heaven. Heaven never knows you. Because I told you last time
that the
Holy Spirit writes the words of the
kingdom.
After that, the stone which is precious is
going
out.
One
has to be upon your body to prove that it's complete.
That stone,
it has your name, you are first called,
which God speaks
that I knew before you are in your mother's womb.
In Psalms
90 speaks
that the
Lord, you were our dwelling place before you made the earth and the heaven, before the mountains were.
That
name we never know, we won't ask. Even though we are given one of them or two of them, perhaps you're an apostle, but you had a second name they have not told you before.
It
helps you pass the door of heaven.
But when you reach there,
to separate from many other apostles who are up there.
The prophets
and
the
apostles too are many in heaven.
Yes,
praise Jesus. Now here we have teachers of
Ababurizi
we have preachers many. We have apostles many. Prophets are many. If you reach there, we shall be confused. There is another name they join you, the new one.
Yes, yes.
Praise Jesus.
And Moya to Suviza.
Every time we shall have secrets.
Yes, yes.
Praise Jesus. And we read in Revelation.
We read that
you alone know it.
And you alone know it.
I am an apostle. So,
you hear
it when you reach and they have given it to you.
Yes, yes.
Praise Jesus.
So, katudemba kwa lise chokubi.
This is back to 2 Corinthians.
Bakoli niso chokubiri. Esula eyo kutano. Nori njiri olisoka.
2 Corinthians 5:1.
Kubanga tumanyi iti. Obange nyumba ya fe. Eyen sisira eyo monseri ya abisibwa. Tuline ya zimbibwa eva erika tonda. E nyumba etazimbibwa na mikono. Eye mirembe ne mirembe. Eyo mokuru. Kumanga tu sinda mweno, nga tuwe gombo kwamba zibwa enyumba ya fe, iliva mguru.
Mweno tuwe ila munga tu sinda mkama.
In this we are in glory.
Tuyambe tuwamba zibwe.
Lord, help us be clothed.
Iliva mguru.
The one which comes from heaven.
E kaka sanga tuliva anavo.
Which proves we are with children.
Tu sinda mga tukiari mweno.
We are still in this one.
Tiba kuriimba.
They should lie to you.
Kumanga na ulire dini ya ziriimba.
I heard some religions deceiving.
Nenzi kilize ya ziriimba.
It believes deceiving.
Nga buba gamba.
And they say.
Bagenda soka magombe.
They are going to first go to hell. The Adventists.
Mbogede.
I have spoken to them.
Jorieyo.
Are you out there?
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Boba genda soka magombe.
That they are going to first go to hell.
Tiba jakuvayo
mbambazibu. And they will come out and they will be closed after. On that day. But Bible says that they have to destroy this
one.
And you have already been closed. And you have the other body which takes you to heaven. There are even others. The full gospel. But I believe
there
may be maybe false gospels. For they say
that
you must go to hell yourself.
You'll
get out and you'll be clothed the other day. Bible says Revelation 20 Revelation
20
20
oyambazibwa sikulwa ng'osiŋŋaanibwa ng'oli
bwereere.
Simanyi owulira ebigambo
bisitaani
bw'aba atandika eddiini ze zibaamu ebintu ebizibu
eby'okukebera
ayinza okwe ojja sooka ofe ogende emagombe kati olinde Yesu afuwe akagombe ojja kuvaayo. Kumbe mu kuzuukira mulimu abazuukirira ensonyi n'okubonabona okw'ennaku zonna okusiina mu Danyeri 12 ne Yokaana essula ey'okutaano waliyo abalina okuzuukirira
ensonyi
balina bavaawa
magombe
kuba magombe n'okutuuka leero
gakoabaganda
ozuukirira obulamu obutaggwawo olwaliro bawugulira mu kibuga Yerusaalemu eky'omu ggulu ekkuŋŋaaniro eddene ery'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda balibizibwa buddizibwa ku lunaku luli eri kati gwe weeyibaale ng'ogenda sooka magombe ng'olivaayo oluvannyuma Yesu ng'afuuye
akagombe
bayinza okukutega enjiri ngaolowoozawammeera mba nja kulinda Yesu tolabaawo bwe nkuuma ssabbiiti ke kabonero ka Katonda akabonero ka Katonda kasibwako mu ntukuvu sebo bali balimba bannaabwe
nebagamba
mbu ssabbiiti ke kabonero ka Mukama Yesu yeebazibwa kati ebintu byonna byegendereza mulimu n'abagamba bannaabwe osobola okubeera omulamu mu lusuku lwa Katonda ku
nsi
kati nawuliramu olusuku era nja kuba omulamu ku
nsi
otuuka n'omubulire gunaga nze saagala
tuyonanja
kubeera mulamu wano bayibuli eringa bwegamba nti aa ensi n'ebigirimu ŋŋenda kubisanyawo tumuwulidde mukagayi esula ey'okunyula omukaaga nzijja ku luno sikankanya nsi yokka n'eggulu lyako era n'okusanyizibwawo kw'ebyo ebirimu ye Peetero ekyokubiri esula ey'okusatu 8:14 nti ensi n'eggulu wamu n'ebiriwo birivaawo n'okusaanusibwa n'omuliro eddiini ejja ekusuubiza
sobola
okubeera omulamu mu lusuku lwa Katonda ku nsi yakuwa ng'era bakugamba ffenno tulina bajulirwa ba yakuwa tukujulira olwo nno basinga omwoyo omutukuvu omujulirwa mu ggulu ne ku
nsi
kankubuulira ebintu bino nno byegendereza era bwe tukugamba okwambazibwa omubiri okuva mu ggulu kristo okakanire omwoyo omutukuvu kubanga ateekako siiru eyo ogukuuma ku lunaku lw'ozaaliwe mulundi ogw'okubiri nga mukama waffe bwe yagamba mu Yokaana 3 tosobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda newankubadde okubulaba okugyako ng'ozaaliwe mulundi ogw'okubiri omwoyo n'amazzi bwakuzaala aweereza omubiri okuva mu ggulu era ne guteekebwako siiru ya Katonda omutukuvu n'asigala ng'aginyweza Yesu yeebazibwa gwe oli munyiiza nga ebaakugambye tonakuwaza nga mwoyo mutukuvu eyakussisako akabonero olimaliriza ofa ng'ozzemu okufa
ogw'okubiri
Yesu yeebazibwa bangi bamunakuwaza ne basigaza linnya lya born
again
nga bwafadde omulaba alina mululu wa bakimu ja 10 biweebwayo olowooza akyali
mulokoka
azira yekka n'agula amamotoka nga manene nga naye muyita mu nnaku efaanana eta ta omwoyo aba yamuvaako dda aba temukwatagana era bw'abeerako omwoyo omulala adaanika agamba mwenga nze sibawulira musabe ekiri ku nze
kibambali
naye tali kubuulira nti oba mwoyo nti bayita bwe bati ne bwe bati omufuna yaajja kugamba gwesaabusabye ekiri ku nze kikwambale gulawo omutima gwo kikwambale yingira mu kukkiriza kati gwaleo omubuuzi omulyango kuba akugamba yingira naye takulagirira
mulyango
nyingirira wa musumba nabbi wa mukama nabbi wa mukama omulyango guliwa Yesu yeebazibwa kuba omulyango gwomba sigulaba Yes,
praise Jesus.
Naye yo Bible.
But Bible.
Yakulagira omulyango gwo kukiriza.
It shows you the door of faith.
Romans 10:17.
Romans 10:17.
Okukiriza
faith.
Kuva mu kuulira.
Comes from hearing. And hearing the word.
Nginandabi.
And I go to see.
Awo mukama n'agamba
ati
nyingiddeyo mu kukkiriza
mukama
nkikkiriza ndi mu mulyango gw'okukkiriza era
nyingidde
mulyango gw'okukkiriza kiba
kiba
kati kuŋŋamba nyingire mu kukkiriza baakusibisanga lumu ne bakugamba okuyingira mu kukkiriza dayo kati nodde n'otula ku buliribwo yagala leero nyingire mu kukkiriza ingira mukukiriza kati
game to enter into the door
faith
and you begin to enter
kati ngutani ko kwekola akole ibintu bwe bitategeerekeka
you begin to imagine yourself you're entering in faith
songa tewabiranga wera mulyango era wagendo zibulanga boti abaso ngato yingide
opened your eyes you had not entered into faith
katwe yongere yoku katono
wano. Let's proceed on here.
Bakolinso ekyokubiri esula ya kutano n'olunyirirwa kusatu.
2 Corinthians 5:3.
Bwe tuliyambazibwa mpozi tuleme okusangibwa nga tuli bwerere.
Mpozi kubanga bwe bakugiramu muno.
When they get out of the body.
Ojasinganibwa oli bwerere
gundi. You are naked friend.
Oli mwoyo.
You are a spirit.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye Zaburi 10.
But Psalms 139.
15 and 16.
It shows that you are covered with flesh.
This
flesh and blood.
Which cannot
inherit the kingdom of God.
And
Job 10.
Which
explains it again.
And
because you are covered.
This
body you have is of death.
Romans 8.
Romans
7.
Romans 7,
22-25.
This body is of death.
It
is not the earth of the heaven.
Yes,
praise Jesus.
Now
he tells you,
if
you are not clothed,
you will be
found naked.
And the
spirit has no body.
Now
what did
you want? They will
give you the other body which died through Adam.
That's why people
in hell,
they are in
a funny disfigured body.
We
shall show you one day of that body.
The
body
is
very, very
malnourished.
The eyes are protruded out.
Yet you have
gone in tribulation
in a
very funny body like that.
For
our body, the right
one. Our
master, when he told Adam
in
Genesis
2, 6 and 5,
when you touch that tree, you will surely die.
Yes,
praise Jesus.
Genesis 3.
The
devil
deceived man.
Bible
says
that
after the man and the woman
opened,
they eat, their eyes were
open
and they saw they were naked. But ask yourself a question. All days they were not seeing themselves moving, that they were naked. To see that they
are
naked,
they had
already been given the body we have right now, and the spiritual one had disappeared from them. The one we are longing for this day, when it disappeared,
they
saw themselves naked. Bible shows the way that body disappeared.
It shows
2 Corinthians 15.
Ntinga mukutemya kwa aliso.
In a twink of an eye. Listen carefully.
Fabagano singani wanga tuino
ngwa kuno kuti 40 the body like this. And it's been restored us.
Mukutemya kwa aliso.
In a twink of an eye.
Bible gamba ndi woli bawo kuchusi.
Bible says that there will be a transfiguration.
Guno kuvunda ngato
kya kula bako. You will never see.
Wera me mukuri ogwa kuwe wete.
You saw in other spiritual
body. Abali singani wanga bali balamu.
They will be met when they're alive.
Wabule echaba ku Adam.
But what happened on Adam in the garden?
Mukutemya kwa aliso tebamanya.
In a twink of an eye they never knew. As they look at themselves.
Eve.
What are these things in your breast?
And
what are these under there?
We are ashamed.
Where have you got them from?
They
are also asking you to. Why are you asking me?
Adam,
what has happened?
Are
you two, you look very different now.
So yet a fresh
brother
inherited
the kingdom of heaven.
Yes,
praise Jesus. Mark 12:25-27.
When
you get born again, you have a body like of the angels. You don't have physical parts that man or woman. We have all clothed Christ. Galatians explains it.
That
they clothed Christ.
He
is nothing like man or woman. All of them are like angels. That is the body that they had initially.
But
when they, it disappeared, as they saw each other, something else was on them.
Yes,
praise Jesus.
So what we are
when you get born again, you are given that body which we had lost. That body, the Holy Spirit has to seal it with his seal, which you are moving on to study. That is
one
of the stone you're going to see, which is made from the words of the kingdom you're hearing.
Yes,
praise Jesus.
When we go to gather
these words, when they end up, they wind up becoming a stone.
Yesu Kristo mukama wafe
mu Christ Jesus
himself. Yaje muzingo gwe kitabo muandikibwako. Olwazi olwedda.
The rock. The ancient rock.
Bomaro byetolole ebidamu ne bifuka
ate. When you move around it, it ends up getting back to a stone. You have to be very careful.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Butugenda kubyetola mpolo ugenda kula basiru eno yetambula bulungi nyo.
You're going to see this still moving.
Eranga tena bizibu bonna totegedde.
It has no problem by of understanding it.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
So butubera muguno.
Now when we are in this body,
tusienda nyo.
We grown so much.
Amba zibe kuliyo kuva
mu gwe. We are close the other from.
Sikulanga tusingani bwanga tuli bwereere.
Let's be found when you are naked.
Tuine dakika ntono nyo.
Have a few minutes.
Recording ya fite tumala bulungi.
No, recording is not enough for us.
Katulabe kubikuri
we are seeing the body
and
how it's made. But all people in the world, if they are not given that body, they cannot there get the seal of God. Everything which got out of
Adam,
it died within Adam. 1 Corinthians 15:20-22. I request to read right there.
Makolinso ekisoke sura ya 15 olinyiro ya 20.
1 Corinthians 15:20.
Naye nga njagala ekitiibwa kino okubuuliranga enjiri.
Bakolisa ekisoka.
1 Corinthians 15:20-22.
Bakolinso ekisoke sura ya 15 olinyiro ya 20.
1 Corinthians 15:20.
Naye kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka. Kubanga okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu era bwe batyo mu Kristo bonna mwe bafuukira abalamu.
Yes, you
praise Jesus.
Adam Bafa,
all of them died through Adam.
Christ
Jesus,
they
are born again.
And
being born again, you must be given a spiritual body from heaven. That body,
the
Holy Spirit seals until the day you're getting out of this body. That's why
it says
until our body has been redeemed. For when it is given us, we become two in one. The one spirit, two bodies.
And you
understand me well here.
2 Corinthians 4.
That though our outer man is finishing, the other is being renewed. But who renews him? The other body who renews it? Bible says, Psalms 104:30. That he sends his spirit and they are created. And he renews the face of heavens through the Holy Spirit. Now the same Holy Spirit being in us,
he
is on the other body renewing it. I don't want this blood to go within this body. There is a demarcation he puts between our physical body and the other spiritual body. If you want to see the things, go and touch a mature mango and you cut off the first body, and you know the one I've cut off,
ennyama eyo
gyendiddekomubiri
gw'ennyama
gunokati
omubiri guli ogudako
ogwokubirinatonabagutuukako
wayo leeya eriko okwekaluba ku ngulu okwetekebwako kati omuntu gwe tuzaliwa
ogwokubirialiwo
emibiri ebiri
guno
oguliibwa ne
guzikirira
simanyi oba ontegedde guteekebwa mu ttaka
envunyu
ne zigulya ne zigumalawo yesu
yebazibweera
nga boolaba omuyembe guvunda oba ne guliibwa naye eri ensigo ekava lingiddwa omubiri omulala
kungula
oku balina olugoye lwe basooka
okutubeekako
lubeerako obwoyayo oyo obuntu okwo kungulu ati bw'oguba oyuse eri munda
ogumu
okutuuka ku mubiri guli munda eri kati omwoyo gubeera kantu katono nnyo mumubiri omwo naye nga gwe gukyasinzeemu okuba amaanyi
body but it's the other thing which grows in the mango.
It's a
very small thing but they have kept it very deeper and far. That is you, the human being. When you get born again,
you as the spirit,
you put far and they had a border upon you
and they
separate you from the body which destroys.
The person
who is not born again
is
just like a bean.
Kiba n'omubiri gumu lwenyama eddakaawo n'akantu akamera bwekyengera oteeka mu ntamu byonna n'omwoyo ne
bijja
n'akamera konna
n'okalya
kwe kugamba nti omuntu azanaba kuzaala omuntu gwakubiri bw'aba afudde muteeke mu geyeena bamwokyere
ddala
amalibwewo n'ennyanja
ey'omuliro
bwato bwafaanana oba tolina kyakuwoza akuwona oba tosobola kuwona naye omuyembe ssebo
bani
babyegera n'egamba nti obutonde bubuulira
enjiri
okwata omuyembe n'ogulyako n'osobolatolina nanjiri gy'ofunamu kale ate
oyo
naye gukugamba olabye olidde olowooza
ondidde
osula eri ogusanga
gugenda
kweyongera mmere
kyoba
olaba omulokole yeewaanira eddala
oyakakasa
nga azaalidde omulundi
ogwokubiera
ng'alina omubiri oguva
mukubanga
era newe muziika
kugenda
eri nemmera mu kibuga
yerusaalemi nga ndi
mupya nnina obulamu obuddako yesu
yeebazibwe
mbeera n'obulamu obukolaki
obuddako
ensigo ne bw'ogisuula mu
muliro
luno omubiri ogw'okungulu gugikuuma eri munda
ssebo
era we bamala okuwola
bwewati
ng'ekozesa ebyo bimwayokyezza
ebigimugimu
ng'eddamu
ng'emera
be badanieri balina emibiri ebiri
babasuula
mu muliro
tebajja
oyinza okulaba ebyokulabirako mu bayibuli
neweewuunya
nga bibuulira enjiri ng'obutonde omanyi badanieri balina emibiri
ebiri
kati webamusuula mu muliro
kuli gwe
gwafubutukayo
ogw'omuntu
ne babeera muli nga bayimba
n'owookusatu
n'abeegattako
eyabagamba
babiri basatu webabeera
kulwangeye
mukama waffe
yesu
baamulaba naye ali mulira
ayimba
aleluya omanyi lwaki mulokole olwaleero omugamba mukama agambye tegeka akutwala kuba omwoyo
gw'okufakubanga
talina suubirwa
gy'alagaakasaibeera
bitya gy'agenda
bw'afa
mubiri guno agenda kuba afaanana
atya
era ayinza okuba omwoyo gw'okufa ne bw'abanga ayina emyaka 80 bamugambye bateeka ogenda bamuwalulira ne kagundi naye nga
sigenda
mukama yagamba tulina owangaali
nyo
kituufu naye kuwangaalira wa ne bamesusera abaalinga abagamba nti wandigaye bawangaala emyaka
9-9
era nabo baagenda eri tebalina okuwangaalira
wano
ku nsi tewaliwo fyuca kyoyasooka
okumala
era mpulira abantu mbubakolerera
fyuca
mpozi ey'abaana bo But
there is no future here.
So
they will still live here. What is most
important?
If you prepare your future in the Jerusalem city of heaven,
if you
your children prepare their future, they will come up there.
Future,
here on earth, there is no future no matter what you do. We have
to use
our life to serve God and live here.
Posting on Gamba.
And the future is troubling him. There's no joy in it. What kind of future is that?
No, and
you need to be funny. And you prepare the future?
Yes, yes.
Praise Jesus. Now, brethren, as we died through Adam, we are redeemed in Christ Jesus as we are given the other body. One of the things you have to prove that we have it is to read the other body. The Holy Spirit has
said
he walks on white in his words, the inner man, in your heart and in your mind. Praise Jesus.
As we look at the seal
of God upon
you.
Where
it's
going to end is going to make a story. This body, when it's being brought, there is a part which is reserved in it. Praise Jesus.
And
it has to be filled in or fitted in that
soul.
The Spirit is the one who brings you and is the one who makes it. That's why Bible has promised.
He
who overcomes, I'm going to give them a white stone. It is fitted in
a specific part
in you, in the body which comes from heaven.
Bible
speaks of it so
beautiful.
Different spiritual
stones.
But this is one of the stones which has to be upon that body. That's why I told you to live until you are redeemed. And it tells you that as you got born again, desire the sincere milk of the word, that you can grow.
One
aspect in a person never grows. That which is of that stone. That is where what grows you is gathered and grow in wisdom,
grow in
understanding,
in the counsel of God.
They are all gathered within that stone. It is to say that is the Holy Spirit in the fold. He who seals the seven seals with you.
Which are
proved by the Father and the Holy Spirit.
Yes,
and the
Son.
Praise Jesus.
So,
now let's try to fight. They have said every person in his place. Anytime you're brought on earth, in your generation, that is what has brought you here.
Read us
verse
22
to
23.
First
Corinthians 15:22.
Kubanga bonna ngawe bafira mu Adam era bwe batyo mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. Naye buli muntu mu kifo kye ye.
Buli muntu mu kifo kye ye.
Every person in his own time.
Bajjajjaabwe babi abalema.
Your forefathers, if they failed, you use your turn. You are the one now here on earth.
Yes, we have.
Praise Jesus.
If another
comes in his turn on his earth and they
fail,
you when you come don't claim that my forefathers were Catholics. They failed in their Catholicism. They failed in their Protestantism. They failed in their Protestantism. They failed in their
Islam.
Now you do everything possible in your turn.
The
Bible ends up saying
in Romans 10, a
person believes in God, don't look for your forefather's heart which he first believed.
You too,
you have
a
heart, good
heart
that you believe.
No kirizachi.
And you believe what?
Romans 10:17.
Faith comes from hearing. And hearing the word of God. My forefather told me. Listen to what the word of God says in your generation.
kubanga buli muntu ali mu kifo kye ye okwetereza katonda okuleeta mu biro bino yakugamba goberera
jjajjaawoyakugamba
nkuleese weetereze naawe
ati
jjajjaawo oba yabeemirwa oyagala kugoberera
jjajjaawo
yali musamize
mulogoyjjajja
wange yali
mulogo
twali basamize
tulinaku
abasamize
fujjajjanga ebyo byabo
ani akugambye gwe naye bakulesa mu bibyo oli yalemerewa n'asamira gwosamira ate naawe weerabidde ezekeri
18
omwana bwaliraba kitaawe
byakolaeryomusamize
n'obulogo bonna omwana oyo n'akyuka n'abireka omwana talifiira mu kibi kya kitaawe kati olabye kitaawe byakola
ate
nfufe eddiini
yaffe
amiina nagutwala dda yesu
yeebazi
kaaga tulina kugoberera
ebyokifo
kyeye
era
mubuulizi
agambaemirembe
gijja
bwekito nekigenda
naye egigenda tetubuuza wa gye
giraze We don't ask.
Singo baddo osobola
okubuulirira
n'onoonyereza ku jjajjaawo
wajyaliwandibuuzizza
omugagga bye yali atuma ku baganda baabaali basigadde ku yagamba munnange ntumira ku lazaalo mu baganda
bangeabagambe
baleme egobeera bye mbadde ate
nkolange
kubanga nze ate gye
ŋŋenze
singa kisoboka jjajjaawo n'akulabulako
omutuufubagula
malayika bano abaagwa
bakinya mu bitwo gy'abantune
bagamba
mwana
wange
gyendi
omugga
gunkulukutamu
waliyo omuti ogummeze
mumubuuzi
ozze nagwo ku mutwe
anti
gwakumera mu mugongo olinnye
nago
ogenda otuuka eri gyagamba muti gwamumera waliyo obugumbagumba omugongo
guliwa
talina adde omugongo alinayo magumba
eri
sinaliyo si talinayo
bano
babeera bamalayika abagwa be balinnya
kuto gy'abantu
abakuba jjajjawo
mutuufusuubira
nti akwagaliza ebibi ebyo byatuuseeko
eri
kigezeseeko mu
16:19-25
oli yabagambe wadde kale nze nguddeyo
naye
mutumire baganda bange abataano abasigaddeyo babagambe nedda bave mu kkubo lyange mwe mbadde
entambulira
nabanze gyensibidde naye ono jjajjaawo
alinamumusale
eyakabuzi mbawo omukisa olwaziimula musayi
gwayo
ogwogera ebirungi osinga omusayi
gwonnaebulaniya
12:24
ng'akuvuozesa
oyongera
kuvuozesa
kati ate jjajja newe kabakaana katonga kafa ka myaka
kumi
bwe kajja ku mutwe mukayita
jjajjan'ogeza
okayita mwana omanyi oli abeera malayika nga yagwanga myaka alina mingi ate omunyooma omuyitaje omwana kyali wafudde naye yogera bulungi agamba naye gwe
muzzukulu
bo buli lwebabeera ku
mitwebeera
muzzukulu kuba emyaka gye bamaze wano nga baloga
abantu
muddeeyo mbe omusimayi muli mu byakika
ekika
kyammwe kiri mu ggulu kika kitukuvu
bino
byonna ebika bye mulina ku nsi
buzaabuzaabuzaabuzaebyo
bika bya sitaani fe tuli bakika
kitukuvu
ate kisinga okunewunyisa abantu bano abakuliriza ennyo ebika bava mu
madiini
bonna bafaanagana nga era sitaani
eddiini
n'obusamize be
bamu
omanyi lwaki
eddiini
ekukkiriza otereeza
ebyabajjajja
bwe bamala ne beeyogeza
kitaffe
ali mu ggulu
are Lord, what be your name? Thy kingdom come. Oil Mary, pray for us sinners until the time of our death. Pray for us sinners until the moment of our death. We are not going to arrive. We shall be sinners forever until we die. There are prayers and the devil is watching. You keep yourself, you are going to sin through the time of your death.
We do manage enough for our local to have to come.
After we to the board again, we head in the
religious council to one day.
In the religious council, we get ourselves, which we have become a religion. If you understand properly, you cannot do such things.
Amen.
Amen.
We are cheating.
That one has understood it properly.
Yes, we have.
Praise Jesus.
Why not even many Babura? Yes, we have.
Praise Jesus.
Speak
when you hear them. Do you know that these ones, they have never seen, not even known anything what God has prepared?
Yes, we have.
Praise Jesus.
Now,
brethren,
every
person their own time. Finish that verse.
1 Corinthians
15:23.
Naye buli muntu mu kifo kye ye Kristo gwe mwaka omubereberye.
Kristo gwe bateka yaso akulembeddemu. Abantu bayinza okugamba.
Yayita
nabakujja. Ate abo yabakulemberamu ate
okubaulira.
Nedda si bwe kiri nga
bw'olowooza.
Mubereberye okuva ku lubereberye.
Ye
yasooka okuzuukira. Okuva ku lubereberye. Kubanga okusinziira ku bikulu 13. Onyolo 8. Eraga nti yattibwa okuva ku tondebwa kw'ensi. Era n'okuzuukira kwe. Bakubala nti yazuukira okuva ku tondebwa
kw'ensi.
Yes,
praise Jesus.
Wabula babivuwadinga mu maaso.
But was forwarded ahead.
Ye mwenyini yasaba.
He asked himself.
Okusinziira ku Baruumi 9. Yasalawo arabisibe mu nnaku ez'oluvannyuma. Okuggya ebibi by'abangi.
Take away the sins of the many.
Okuva ku b'edda abasooka
omukkiriza. From the ones who first believed in him the beginning.
Ba Ibulayimu.
The Abraham.
Bamukkirizanga kigambo.
They believed him as the word.
Kigambo kya Mukama ne kigira Ibulayimu.
The Lord came to Abraham.
Uberebere
15. Genesis 15.
Namugamba ayi
Mukama. Oh Lord.
Olwali batugamba tumukkirize nti Yesu
yali. They tell us we believe that Jesus is Lord. Romans 10.
Naye Ibrahim yamukkiriza namugamba ayi Mukama.
I told him, oh Lord.
Nafe gye batugamba tukkirize nti Yesu yali.
We believe
that Jesus is Lord. Era
tuwa we confess that we are saved.
Kigambo kubanga.
The word before. Yeyamba
omubiri yalabikiranga
bali. The one close fresh and appear to the others.
Yokana 1:14.
John 1:14.
Kigambo nayamba omubiri.
What close the fresh.
Naye yaje tuli mubuliyo nayamba. Etumulamu kitibwa ky'omwana.
And we saw him in the glory of the Son.
Kati batugamba tumukkirize.
Now they tell us to believe.
Bonna sebo yabafiira n'abazuukirirawo.
For us, for them, and he raised for them.
Era nabo mu kuzuukira.
And they too, there is resurrection.
Ng'akabonero ak'okukomolebwa.
As a sign of being circumcised.
Akolosaayi egamba.
Colossians says.
The okukomolebwa.
The circumcision.
Kwali kwambulanga mubiri gw'ennyama.
And close the body of flesh. Okuweebwa mu ggulu. To be given the one from heaven.
Akolosaayi sura ya kubiri yogera ekigambo ekyo.
Speaks that.
Kati kyekuva kwavaawo nga kuwanyisibwa n'akabonero k'okubatizibwa.
Yesu
ye
bazibukansubira
ontegeera
bulungi
so buli muntu akozesa ekiseera kye ye
yeetereezeyesu
ye bazibwe katulabeku katono ku mubiri guno lwaki tutuuse ku mubiri guno
ogulabakubanga
tugenda kulaba ekifo we bateeka siirwe
eyomubiri
guno ogw'omuntu w'omunda bw'ova mu mubiri guno olina okugenda ne siirwe ng'abali mu
geyeere
bwe baliyo ne siiru ya
sitaani
lukaaga nkaaga mu mukaaga era naye tujja laba waweebeera
kuyimba 5
manya bye tusoma tusoma ku mwoyo wa katonda n'ebikolwa
bye eby'obutuukirivu
and his works of righteousness. And right now we are on the seal of God, which is made of the Spirit of the Lord,
which
leads the gospel of the kingdom of God, and the miracles follow us food to the
church,
to separate it from the spirit of the devil and its works of unrighteousness. And in the seal of the devil, 3:6, they
found
miracles to confuse people, and the gospels which are not right, which are understandable. Everyone is revealed of his own gospel. Praise Jesus so much.
So
right now we're moving on to see the seal of God, where it is put, in which body, and we shall see how it comes out to shine on the forehead. Praise Jesus. After that, we shall see the seal of the devil, how it is made and it is filled, and where is it fitted. I know we began little from that.
Yes,
praise Jesus.
Let's
see how this body we are given, how it is, which comes from heaven, how it looks.
Song of Songs 5:5. Nengolokoka okukulirawo muganzi wange, emikono gyange nejitonya mori, nengalo zange nezitonya mori ekulukuta kumikonda ejechisiba. Nesikulirawo muganzi wange, naye muganzi wange yali nga yegendedde ng'avuddewo. Omwoyo gwange gubadde guntye muse bwayogedde. Ne munoonya naye ne siyinza kumulaba, ne muyita naye n'atanziramu. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba, ne bankuba ne banfumita. Abakuumi ba bbugwe nibansiyako omunagiro gwange.
Oya anonya muganzi we.
This one is looking for his beloved.
Ye mukama afi.
That is our master Jesus.
We yaje wano kuzi.
When he came on this world.
Ngatunonya afi
ngeke. He was looking for us as a church.
Yali atunonya.
He was seeking for us.
Abakumi babogwe.
And the watchmen.
Ne bamusinga na kurusa
zi Gethsemane. And they met him on the mountain of Gethsemane.
Ne bakwata ne bakuba.
And they beat him from there.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ukusinda ku Petro ya Yohana
19. In John 19. Out of him came blood and water.
In
John 19:34. All of that is
popular.
In song, they are shown ahead in John. And the watchmen met him, and they got and beat him, and they pierced him, and they divided his cloak, and they made lots to cut who will take this cloak. All this we've reached
it,
and we want to see how he had redeemed us. And when he speaks of our redemption, what body is given us? All that was
written,
and he wanted to redeem us, seeking for his beloved we, the church.
And
that's why we are one. The Holy Spirit, in 2 Corinthians 11, and the Holy Spirit says, I feel a jealousy, for I expose you to one husband
Christ,
as virgin girls, but I'm afraid, as the devil deceived Eve in his cunningness, when
you're
given another gospel, another spirit,
or
another Christ,
shall
you bear that? Can you really bear such?
Yes,
praise Jesus. Now here, Christ, that's why he's sending for his beloved. He came to seek for us, he says, friends, and we are drawn away from him, for they set the shepherd, and the sheep scatter when they beat the shepherd. Peter said he never knew him. I have never known, neither seen you. That man you've been with him,
we
have not been with him, this man.
We beloveds,
we are on other things. But the watchmen got him and beat him, and they pierced him, and they divided his cloak.
Katuyongereyo.
Oluyimba esula ya kutano n'olunyiriri wa munana.
Song of Songs 5:8.
Mbalayiza mu bawala ba Yerusaalemi, bwe munaalaba muganzi wange, mumubuulirenga ng'okwagala kugenda kunzita.
Atuma abatume wano kumi.
He sends the disciples,
kumi na babiri.
The 12.
Matayo kumi.
Matthew 10.
Banaye mu musingana mugambi.
When you find them, tell them,
wadde bankubye emiggo.
They have been beating me for their sin.
Niyo kwagala.
But the love.
Kunzita bandange nze mbagala nnyo.
I love you so much.
Basonyiwe tebamanyi kye bakola mukama. Forgive
my beloved.
But Jesus spoke all that.
We is telling
him, gamba,
we don't know.
Visa.
We tell him, bring visa,
visa,
bring gold. Even though
jika.
They have beaten your beatings,
we
are not going to go with you.
We
give us our 100 on earth.
That is what
we speak to our husband.
It
is like someone going to be married.
And
tell them, but I don't want to give
but
the car and the house, give me. Now, what kind of marriage is that? Even your house will not be sleeping in it. I will be visiting you once in a while and
visiting.
That is a prostitute, a typical one.
They bring
the doorpost in the church.
Now you're
entering nations.
You're
passing through them by faith. And they're demonstrating how they'll enter nations.
Let
me tell you, if this is a woman.
Olimbi sula ya kutano n'olunyiriri lwa mwenda.
Song of Songs 5:9.
Muganzo kyeki okusinga omuganzi omulala?
Omutukuvu n'amugamba.
The Holy Spirit asked him.
Bakubye emigo.
They have beaten you.
Kati ate muganzi kyeki okumutwanira?
Now who is your beloved for you to praise him like that?
Gwe akira abakazi bonna obulungi.
Nti Yesu.
Jesus.
Now we remove
you to your espouse with the Father. You are beautiful
enough.
Now
this
is what that they are better than you. Who are they? And he told him, you don't know. What concerns Proverbs
30-31?
Even my joy was on the children of men.
Me,
my father, yes, love
me.
But me to have others I love, they
are
the human beings. You know why Jesus loves you? Because you are in the image of Christ. And Jesus is the image of the Father. I don't know if I've understood it. One person says, they are the image of God. But no. Which God?
Yes, Christ the Bible,
Jesus Christ, Bible speaks of him in Hebrews.
Yes,
praise Jesus.
Hebrews 1:3. Out
of 4.
It is the
express image of God.
It
was first released of God.
And
they put you, the image was already there.
Colossians 1:12-14.
It is the image of the invisible God.
Sigwe.
Not you.
They
never said
the
human being. It is the image of the invisible God. Genesis 1:27. And they say,
let's make
man in our image and our likeness.
It
means the image was already there. But let's make
him
our image, this one which is existing. Your brethren,
you have
set a photo to someone and you tell them,
mold
a person like the photo I've sent you.
Yeah.
Now Jesus, we came from him. And Jesus
is
the image of the Father.
These are
perhaps I've spoken them on
surface,
not in the wisdom which is deep.
When I put you in the deep wisdom,
we shall end up in the other image you see.
You see,
what is inside the other heavens? That is Christ.
He
makes what is in heaven and earth. Because
he
is in four heavens.
Even
the Father has four heavens.
Now,
that I will not tell it to you today.
We studied
them on Sunday in the Journal of Heaven.
tunaamala tujjako ojja birano ku lwokuna nga
gyeyino ku lwokutaweerwaneko
fe lwaki tuli ekifaananyi kya
kristokristo
yono zino
zeyagadde
kuyitirayo
fe
omutwe gwaffe guno ogulaba
eggulu
eryokusatupakano mu bulago
kitaffe
n'omwoyo mutukuvu bafugira mu kristo be basatu
ebwongo
obusatu bwe
tulinamutwe
era bukkaanya mu kimu simanyi oba obote
bukkaanyaomuntu gamba
genda emmanjo
banekagendaolaa
obanekugamba
ly emmereoba
biganya newankubadde nga olina obwongo bwa mirundi esatu obukulu bukkaanya mu kimu tugende emmanju tugende
tunaabe
tuveeyo tugende tulye
webufunira
ekizibu nga tubagamba yagudde
eddalu
kaakati uliriza bulungi
eggulu
n'eryokubiri liraga okuva
wano ekifuba
kyaffe n'emikono
wabula
ekirimu ekikulu
ekyemba
ennya ez'omutima
gwo
byebiramu ebina
buli
kimu
olikirinaawo
yesu yeebazibwe
kati
okuva wano ku lubuto
lwokutuuka
ku bisambiwa
kyekibuga
kino
yerusaalemu
nekuŋŋaanira eririmu
baliyita
ekuŋŋaanira
eddene
omanye ekiri wano mu lubutomanye
ebirimu
naye gwe full knowledge of God
international
ministry yesu yebazibwe kankwongereko ko
ebirala
olaba bakerubi bano
ababiri
babaita
anointed
kerubim bavaako amaanyi
bagaddukanya
emirimu kibuga
yerusaalemu
paka ne ku nsi bano bakerubi ababiri
ze
kidini z'omuntu
eziriwa
esapulayinga amaanyi mubiri
gw'omuntu
tujja kubisoma
tunaaveeyo
tugenda kulaba okuva
wanookutuuka
ku bugere okuva ano otuuka
wano eggulu
lino lyolengera kati bino ekibatu
ekyekigereobwakabaka bwemunyenaye
jjukira bwetooloola
butambula
ekigere kiba
kyakutambula
ensi ekkumi
bwe
bugere bw'ekkumi
oyo ye yesu tetulikifaananyi kya yesu ate ate
yesu alimu
kitaffe eri
emabega
okulaga
eggulu erijja n'ensi
empya
kyova olaba abadde ayita wano muganzi
wange
ebyo biri wala n'okutegeera
yakugaa
ku lunaku lyo ojjategeera nga bulijjo obadde mu
yeye
ng'ali mu kitaffe
ebiri
by'olaba wali oyinza obusa butegeera naye kyenkugamba ekiri
ffe
tujjuzibwa kumanya kwa
katonda
tetwogera bwogezi ne tukolebwa mu kifaananyi kya
katonda
kyekifaanana
kitya
yesu
yeebazso
kyava akabiridde
muganziwe
byona byona tujja kulabika
nga tubyongerakokyesi
katugendeko katono mu
maaso
tujja kuddayo
kemabegaenkya
nga tutandika wabula kansuke nkuwonereko katono ku mubiri guno
katono
nsomeraako tuli mubuulizi songa obusongesi
omubuulizi esula
oluyimba
essuula ey'okutaano olunyiri lwa mwenda
Song of Songs 5:9
muganzi wo kyeki okusinga omuganzi omulala n'okulayiza n'otulayiza bw'otyo muganzi wange mutukuvu era
n'amwanukula n'amugamba
muganzi
wange mutukuvu
era
mumyufu lwaki mumyufu yamunaaza n'omusaayi
gwe
lwaki mutukuvu yamutukuza mu kigambo
oluyimba essula yakutaano olunyiri lwa kkumi Muganzi wange mutukufu era mumyufu. Atabula mu kakumi.
Kangubule boza ali mumundi ogwokubiri.
Until if you get born again.
Ne bobera mu bukumi bwaba.
Even if you're in thousands of people.
Baba kulaba.
They can spot you. Nagami
n'obutonde
wabu kulaba. That's why even creations can spot you out. And they say ha.
Ono yavadda mu mbuzi.
This one got out of the goat. Mbuzi
era yebere kugamba.
And the goat itself is the one telling you that.
Ega araba erinya la feri mulira.
Our name is preaching this goat which go on the left hand. Now the sheep are on the right.
Yes,
praise Jesus.
They
preach to the gospel whatever you speak. You speak this is a goat. And it tells you, let me see whether you are not the goat. And
looks at your forehead
and it confirms you are a goat. You have no seal of God.
You're
in the 1,000, you can be spotted out. And I can be wondering.
A right born again Christ, Lord, you
can't prove your God. He told you he's not seeing you. Even if you're in thousands of people, they can spot you
out.
By the difference you have, you have a body from heaven, you have a seal of God, they can see you. That's why even when we shall
be the confusion of
the world, the day of the Lord will not be missed, you will be seen.
Yes,
praise Jesus. That's why the rocks will be coming. And the
spirit moves
them through them who have no seal of God. And you remain moving.
As
you are there, the angel picks you up. They spot you. An angel comes like an eagle. And he spotted you out. He has the seal and they grab you out. The way
that
you pick out is
surprising.
After we shall flow like eagles.
Yes, yes,
praise Jesus.
But
you cannot get lost.
Even
though you have been thousands of people, they will be spotting us out of there. Just as they spot you out there.
Murokola chulu nakuruwa mukama
naneo. Nsanyo karujego gamba. I delight for it to come. And you are telling me you fear the day of the Lord. Revelation 22. The Spirit says
that
the bride say, come Lord. For I am confident. I am sure they already sealed me. I've closed.
They
have been given me the garment. I've been sealed.
It's not the
seal of God and the wedding of God. It is the seal.
You've
already been put a ring upon.
For that's what seals the marriage.
But the seal is what seals the marriage of God with you. And you're proven to be a bride on the day of the Lord. When you're clothed, you're given a body from heaven, and they clothe you with a garment, and you cease to have a seal, it means you died again. The seal is the last to prove that this has been spouse to Christ, and
have
to be on the wedding of the bridegroom.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm. Esura ya kutano, n'olunyiri tulikuwa kumi na rumu.
Song of Songs 5:11.
Omutwe gwe, gulinga zaabu enu.
Uliriza.
Hear very well.
Omutwe gwa zaabu.
The head is of gold.
Okukuwewa kumbiri okuwa
mkuu. Which is given from a body from heaven.
Omutwe kuno singa bulibula mwe jinja liye yeru. Lina lino kubasa mwea.
Head, it must have the portion where the other stone has to be somewhere. That whitish stone with a seal. Even though the head is of gold, the other stone is white.
But
what surprises most? Someone
will say,
you shine like angels. Angels, when they
are
not in flesh and blood. But when you look at them, if they
are
not brought out
of the
image of God, you see them as us. And when you're there,
the head is of gold,
but you have a skin which
amazes.
The others don't put jelly upon themselves. No.
The ointments
are within their spiritual body.
For there is nothing like
companies making in which heaven do you put those
tubes
that you have with company making ointments and jelly in heaven?
mumubiri ogwo kwegamba osobola okugatta zaabu
erina ejjinja
eryeru n'ofunamu omubiri gwe gw'oyagala
engeri
gy'ogenda okumasaamasaamu enkya
omanyi
eri tebuziba
kakati
kugereza
bugereziero
mpuli anjaga
kumasaamasaamusiriba siriba
anjaga kunyirira
nnyo kati
omutwe guno
guba
gwa zaabu
naye
guteekebwamu ejjinja eryo eryeru
era
layiti yo bweba
ekuvaako ebaamu
olwayeroyero
n'olweru
mutwe gwa zaabu
tuli mu luyimba sula ya 5:11 omutwe gwe gulinga zaabu ennungi ennyo nnyini
terabikangako ne
wano
kubanga bweba ekolebwa
ekolebwa
ku kyoto ky'omuggulu kubikkulirwa
omubiri
ogwo gye gugibwa naye zaabu ni tebamukolera wano
ku kyoto
kya katonda abeera alongooseddwa abeera
kazitowa
era obeera n'omutwe nga
nayenga
guno ogugo
gwolinaogizito wange
wewe bawukuwa bwegutyo obatojasobola buuka guno omutwe kimu ku bitugaana okubuuka
era
wobuuka go
gwesuka
walolabyeko omutwe gw'ekinyonyi oguzitowa
wekuzitowera
eba
tesobola kusobola
balina okuba nga babalansinze
omutwe
ebiwawaatiro
ekyensuti
byonna nga bibalansingiddwa
bulungi n'ebigere byako
naye gwe omutwe gwo guzitowamu
ate
bwe
tuddaanaw
olubuto olwolulimu ebintu
bingi
baba bakyalo ekyokubuuka
bakiveeko olw'ebitundu
ebirala ebinene
nnyo
kuba bwabuuka akabina kamusika
ne kamukomyawo
wabula eri tuba tubeereddwa omubiri nga bagubalansinze bulungi
gukolebwa
bulungi nnyo mu mayinja ag'omuwendo amalungi
ennyo
bayibuli kyeva egamba tulina okufaananyizibwa nga
kristo
kristo bamulaga mu kubikulwa nga ali mu mayinja
ag'enjawulo
oluyimba essula ya 5:11
emivumbo
gy'enviiri ze gya masadde era middugavu nga namuŋoona
enviiri ziba za masadde
kakati
kusala kulaa ku muntu w'omuna n'omubiri gwe enviiri ziba tezeetaagamu bizigo
byammwe
abakazi kale wano mujja kubeera muwonye
kuba
kibadde kibatawaanya
nnyo
fe tubadde twabivaako
buzikalakatako cwi
naye fenna erijjukira tulina kubanga
bamalayikaabasajja
n'abakazi
enviiri
nga abaagala enzirugavu zijja kubanga nzirugavu nnyo nga lugoloko nga luvaako n'olusiiva siriba
bwebmasamasa
waliwo abaagala eza
bulawuli
buli kyonaakeeranga nenjagala era
zifaana bwe ziti
nze bwe nsuba ebyo
simanyi
nakumanya kembandiko
kati
omanyi lwaki kanisa tolina
nasuubikuba
tobimanyi omanyiyo mmotoka
yokka
omanyi nyumba
yokkaobadde
olina kwogera
kibulokozi
era obadde onagamba yesumpe emmotoka weerage ng'ovuddeyo alina byakoze ebirala
nawe
oli mukyalo omuzibe w'amaaso atalaba ye mukazi mu butuufu okola ebirungi ewaka byonna nga tabiraba
n'agamba
ngulira akakomonze kensinga okwagala
n'ayomba
ngenda nno bate tompadde
kakomoomuzimbidde
ennyumba
asula
mu kisenge kirungi ekitanda anyiga kinyige
nekijyabyonna
tabyagala
eyakakomonze ennoba
ngulira enabirwamu nga gye nalabye mu nyumba yaago
atabye kyongenda the mirror like I saw in the other's house.
Mm-hmm.
That is the born again. They know their husband what he has done. They don't know what their Christ has done for them. The greater one, which are good.
Mm-hmm.
Song of Songs 5:12.
Amasoge. Galinga amayiba ku mabbali g'obugga obw'amazzi aganaazibwa n'amata era agaateekebwamu obulungi
amaaso nga bakugana omanyi wano
katulinaamasosijja
googera kugayiza
okunyiza
agamu amaaso gayinza
okunyiizanaye
webase kristo
nti
agenda tuwa amaaso nga galinga bolaba ejjuba
ejjuba
wali odabyeko nga litunula akaaso kaba
erisobibadulungibaliteekamu
bulungi nnyo
linaazibwa
n'amata
ky'ova
olaba tunatusoba ku mbiri guno waliwo ensonga lwaki omuntukuvu akugamba wegombe nga amata g'ekigambo aganaasobola okukuza kubanga gali amaaso agali ku mubiri guli ganaazibwa n'amata
gakigambo
gazibuka geyongera okulaba n'okutegeera mu liiso ly'okutegeera ery'okuteesa kwa katonda ganaazibwa mata gakigambo kya katonda kati gwe wafuna omubiri tomanyi nawe gunaaba wadda muno ttamutte gwawusooka kubunya bakuwaana okuva ku mutwe
bakakubugere
wakatoddeawo n'ogamba
usoma
muntu wa muntu afaanana
ati
omuntu wa munda abeereyo munda nga tuteeka ku mmotoka
zaffe
bw'omubuuliza
omukubakiboafaanana ati
be bantu katonda yali
yakabayitanebadduka embiri
jangu nkutume ogenda osomesa omuntu w'omunda ŋŋanze mukama bagambye omuntu
w'omundakati
ojjojjo oyogera omuntu
w'omundamu
ogenyako nnoonya
ebintu
nga tebivaayo bwagamba jangu ŋŋenda
kutuma
ogenda osomese ku muntu w'omunda
jangu
otule watesesa ebigambo bye obitegeere bulungi
obimaakinge
yeremiya
27:18
olyoke ogenda otegeeza abantu be ebigambo bye kati oli yadduka
mbiri
teyasobola tegeera muntu wa
mundanze
sivuma bantu nyogera ebyo bye bakolera
ddala
yesu
yebazibu
kati oli nagamba omuntu
w'omuntuwamusomako
mubiro
birilwaluganda
wamusomani yasoma ku muntu w'omunda mubiro biri wamuwuliraho how was he looking jasadi inamani wamuwuliraho
just like you've shown us the mango we hosted that minister in our ministry in our world. As he was teaching us, the inner man showed us the seed. The mango seed that you have eaten, the body which is on top. And he says that is the inner man. He never speaks of the seed which grows.
Yes, yes.
Praise Jesus.
The
inner man is there. That is the spirit. But he must have his body. When we started off here,
we explain
how it looks from the head. Praise Jesus. He said that when he explained the inner man is the thing in the mango. But he changed it and he said it. That the spirit, that a person has no spirit, that he has the inner man rather. The inner man is the one who hears, he speaks, he moves, and is different from the goat and from the other creations. That is the inner man. That's why he speaks.
different from goats and other birds and animals. That is how he spoke, I heard.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Sabo Uganda.
Now, brethren, people say
that
a person is in God's image in that way. In that way.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Okugamba omubiri,
to say the body,
ememe,
the soul,
no moyo,
and the spirit. This is not the image of God.
You see
the image of God how it looks. But the goats, that they have no spirit. They have the soul and the body. I don't know how they exist.
But there's
no life of something which has no spirit of it.
Yes,
praise Jesus.
Things
which are spoken, be very careful. How can you prove that the goat has no spirit? How does it move? Even Ecclesiastes tells you,
3:21,
who knows whether the spirit of a man goes in the ground and the one of the human beings go to heaven? They have a spirit.
Yes,
praise Jesus. Now the soul, they say that they are the demons which roam over the world, which gets from a person. Now they say that when the body goes to the ground and the demon remains roaming around the world, and the spirit is taken in hell or in heaven.
Now,
those things are ununderstandable.
Yes,
praise Jesus. Anyone with a question? We shall begin from there.
As
we finish the body parts of the spirit. There's a question there.
Yalingo omulokole balinanga promotion zaabwe ze bakola eyo ebikulukulu byabwe nze ekintu kye nkonfaminga kye
kyasiiejja
kuffe abakkiriza
mukamakubanga
lwo agenti omu eyava mu
byamasitaan'agamba
nti ekintu kye baali bagezaako nnyo okulwanisa
ye
yalinga omulokolekubanga we balinanga ebivvulu byabwe omulokole wajjanga baakulabanga wano mu
bwenyi
nti wabanga n'akabonero ak'enjawulo ku balala so kye baakolanga kwe kujja okuleetera ebiboozibwozi okuleeta okufa osinga ojje ku siteegi ozina ebintu byabwe olwo bakubuzeeko eno siiru bakuteekemu ebyabwe olwo otandika oku kiriziganya wamu nabo bye baba bakola
ekyo
ekintu kya siiru kintu kikulu
nnyo then
nekirala musumba kye mbadde mbuuza
nze
nsaba oyongere okunjawulirawo omwoyo omutukuvu waliwo abagamba Holy Spirit ne Holy Ghost ate nga bagamba bakubuulira ne bafiirawo ne bagamba Holy Spirit Holy Ghost byebimu
tobyawulakati
nze njagala kufuna amazima ge amazima amatuufu ku ekyo
ebintu ebyo twabisomako bayibuli mukama waffe ayogera mu kubikulu
esiyoka
nti nali mulamu nali nfudde naye kati ndi mulamu wabula bwe tudda mu
dictionary
ebyoku nsi
bo
bennyini bannyonnyola ghost kyeki
nga
bagamba nti gwe muzimu gw'oyo omuntu abeera
afudde
yesu
yeebazibu
kati kristo si mufu mulamu tisuubira nti alinayo
omuzimu
bano baali baagala mwaniriza ebintu
ebyeyita
omuzimu gw'oyo yafa yesu
yeebazibu
naye nga kitaffe mulamu
kubanga
ayogerwako mu Yokaana 17:3
nti obulamu butakuwe kumanya katonda omu wa
mazimakitaffe
mulamu
omwoyo
mutukuvu naye mulamu kati guno omuzimu
guvagujja
bwe guti
mataya 2
mu nnyo mukama waffe yalabula n'agamba
bwe
muliraba ekintu eky'obuzizo
ekizikiriza
kitudde mu kifo ekitukuvu
daniyeri
kye yayogerako
ekyo
kiri mu daniyeri
11
yesu
yebazibwana
kitudde mu kifo
ekitukuvu
nga mumanya bwegula ekifo ekitukuvu kwe kugamba nti omwoyo omutukuvu atuula mu kifo kye bayita
ekitukuvu
kati we bajjawo
Holy Spirit
ne bateekawo Ghost
and they put Holy Ghost
Holy Ghost kati nekiba nti ekifo ekitukuvu kituddemu ekintu ekitali kitukuvu ekizikiriza
Holy Place what is there is the abomination causing desolation
Yesu yebazimu
Praise Jesus
ngekifo kitukuvu
and the place is holy
nenge kituddewo
but what is there is
si kitukuvu
it's not holy
ekyokulala
the other thing
mupite sulesho konyo ekisooka sula esooka
17-19
bayibuli yegamba
mubeere
batukuvu
nga
nange bwe ndi
mutukuvu
mu Yokaana
14
ayogera ku mwoyo mutukuvu ng'alijja okutuula mu ffe
nga tuli
batukuvu era mu kifo ekitukuvu kaakati bano bakugamba yitamu nekiba nga n'ekifo ekirala ekitukuvu ateera nakyo kyongera okutuulamu ekintu ekirala ekitukuvu yesu
yeebazibwa
ebikolwa ebyo tetulinayo tubifaanaganyiza
yesu
afaananyiza mwoyo mutukuvu
olegosi
tebafaananaganako yesu yeebazibwa kuno kwe kubuzaabuza okugenda mu
maaso
okugamba nti twamala dde okusoma nti emu etegeezeemu ne bakomawo eri ne batubuzaabuza
nti
emu ye musanvu tunula ku ssaawa yo
bodira ku simu yo
kuliko ki ziri mmeka kati mulungo nga bwe baakugamba
kirekerereyo
mbuulire ziri mmeka bwe kitegeeza
Are we so foolish to that extent? Who do they confuse? How can one change to become seven? And eight becomes two. There is nothing like
eight.
Perhaps they would have left five. It's a bit closer. And they say at least five is closer. Eight is far to being two.
ekyo kikifuula nenga oli sitaani abuzaabuzaabuzaabuza abantu n'omwoyo omutukuvu tafaanaganako wadde omuzimu omutukuvu kwebyo bikubuzaabuza ate olina okulooka amagezi bwe basaawa disikale girongoose lwakuba be baazikola eyo mulimu ezigyotereeza
neyegaa
bagirokinga ekola ebyo ddala basatu gyeri ne mwenda eri wala nnyo kakati mwenda
sinaoba
kati kale wakiriko mukaaga ng'ogifudde ekifuula
n'ogifaanaganyako
ne mwenda awo nokale kalemuko kuno okubuzaabuza kwe ate bagenda ne bagwa mu afirika
wano
bamanya afirika talina
kyawakanya
bwagenda n'akoppa mu amerika
gaadiajye
nalowooza
luzungusi
luzungu gaadi kakatonda akatono bakwogerako mu
bayibuli
alina king james ya 2000 bajja kubikubuulira mu isaaya
65
yesu yeebazibwa
praise jesus
onyirwa musanvu
verse 7
kumi na
rumi verse 11
ani alina king james eyogere
ekyo king james 2000
ani akifunye awo
who has got it
tusomere
mm. owulidde kyebakola baategekeranga gaadi ebyokunywa yalinga katonda muwono omulereetu naye atusomere nti naye yemmwe abeerabira katonda nemwerabira olusozi lwange obutukuvu nemutegekera gaadi entebe
And who vanish a drink offering for men.
Nemutegekera men. Omanyi naye katonda oyo gwe mugezaako okuyita. Ki men? Kano men. Naye mwoyo muzimu
kuli eyo. It is the spirit.
Mwe mwalowooza luzungu lulimu
Amerika.
Kumbe muli kuwaniriza katonda oli men mwana men. Amen. Amen. Guy yeah, men.
Men. Men. Men.
God.
Praise God.
Praise God.
Yet you are on earth. He refused
Israel to worship that God. You find
Hallelujah.
Hallelujah. My God is going to move. My God is going to move. Amen.
Amen.
Taiza gamba amen
amen
ne munne mukwano gwe baita amen gadi agenda kuita munne amen mukwano gwe bonna bagenda kutambula bana ikatugende ikatukia kula nganinja mukama akuwe omukisa
God bless you
bari wali naye kibuzo omulala kale
kama afesi bazibwe nze ekibuzo kya nchemba dembuza kiri mbalumi munana
abiri
betu somyo olunyiriri lulinda banga luogera ku bitonde
when I've read the other creature I saw it speaking of creatures creations
naye betu genzo kuunzi kirizo kweyongereza okongere manga gatula banti ebitonde bino ebimu ebyateekebwawo kufugibwa ente embuzi n'ebintu ebirala nga bigenda kuddayo mu kitiibwa ky'abaana
bakatonda
naye ate bwe tudda waggulu ku lunyiriri olwo olwabiri nga lutandika dulaga nti ebitonde byonna byendaba era nga ndaba nti mulimu ebitonde ebirala ebitali nga bisolo naye nga birina okwega nga bikula ekiraga nti birina obulamu kati bwe tulabanga omuddo emiti n'ebintu ebirala byo bigenda kukolebwa bitya era njagala kutegeera muko bigenda nabyo bigenda kuddayo mu kitiibwa ky'abaana ba katonda ng'embuzi n'ebintu ebirala kuba ebitonde ndaba bya mirundi ebiri
yesu yebazibwe
praise jesus
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
buli ekirimu obulamu obukula nannyini bulamu alina okukuŋŋaanya obulamu bwe okusinziira ku yokaana essula esooka onyula okutaano bayibuli yegamba
nti
obulamu bwali mu ye obulamu ne bufuuka omusana
gw'abantu
kati obulamu bwonna obuli mu bimera
alina
obukuŋŋaanya kyova olaba alina wayogerera mu kubikula mwenda n'olwokuna n'abagamba temukosa ekimera
kyonna
ng'ayogera ku basajja bano abava mu bunnya obutakoma paka ng'amaze okukuŋŋaanya obulamu bwabyo era buli kuŋŋaanyizibwa kubanga omwoyo gw'obulamu oguli mu butonde
obwomu
buwuka obumu guli mu kye tuyita digito mutini nnyo
naye
nga gusigala mwoyongera
bulamu
kati alina okugujoyininga nakompliting omwoyo ogujjudde ng'ogulimu ffe mu
bantu
ogw'ebimera ebyo ogyasinga n'omuddawo wonna nga gumera nga gulina obulamu naye ng'obulamu buli mu
digito
nga kwega akantu akatinye ennyate
naye
nga nannyini bulamu
okusinya
bye tuwulidde mu yokaana emu ttaano alina okukuŋŋaanya obulamu kubanga obulamu bwali mu ye obulamu ne bufuuka omusana
gw'abantu
era bamwogerako mu bakolosiisi 15 nti ye gwe mwoyo oguleeta obulamu alina okukuŋŋaanya obulamu bwe tutegeeraganye bulungi era tulowooza nti ensolo ejatuuka eri ebeera ensolo oba omuddo ebyomulusuku muggulu bijja ebiri
olwediera
birina obulamu bwabyo
mubutondo
naye bano abali eno bonna
baweereza
era kyova olabanga mu yobu 12 mukama akugamba kati nno obuuza ensolo zinaakubuulira oba ebyennyanja oba ebinyonyi ebibuka binaakunnyonnyola kubanga byonna bimanyi nti obulamu bw'omuntu buli mu mukono gwa mukama n'obutonde bukimanyi okuggyako abantu ffe tulina amalala ebisingawo tuli bisomako
ebyotusoma
emyoyo engeri gye givamu eggulu eryokubiri mu biramu ebina waliwo abuuza yita mu bwangu
ekyenyagala okwongera otangazibwamu kyekya omwoyo kuba onyina okuyigizibwa kwe
nafunako
ng'abatulaga omwoyo nga waliwo yatulaga innermost man n'atulaga
inner man
then n'atulaga ne outer man
ng'atulaga
nti outer man ye no fresh gye tulinayo
kunguluthen
inner man ye soul ememe then innermost man then ye spirit
y'omuntu
ekyawandiikibwa kyeyagerako geraageranya nakyo bakolinso ekisooka
2:10
ng'alaga nti katonda aba akonekitinga naffe akonekitinga n'omwoyo ge akonekitinga ne sipiriti eyaffe
direktiera
n'atulaga nti byebisolo tebiyina eri sipiriti biyina soulo biyina
nebenne
kale ate nga wano mu baluumi 8 etulaga nti n'ebisolo ate bikolaki bisinzaamu naffe ate nga bitwegayirira nako kale ate awo n'embuzaawuzibwamu nga olwa tugamba ebisolo tebigendagenda mu ggulu kuba bye tebiyina mwoyo tebiyina eri sipiriti biyina byo
soulnjagala
okutangazibwamu
katufune omusana gw'ekigambo kya
katondakubanga
gwe gutumulisiza numbers 22 kubala
22
olunya olwasatu
okubala essula ya 22 olunya lwa 30 endogoyi n'egamba Balamu nti siri ndogoyi yo
kaakati endogoyi etalina mwoyo
eyogerebiki
emugamba
n'omugambaegundi
siri ndogoyi
yo
twetumanyi twajja kubaweereza
tetutabula
ndi ndogoyi
yoera
erinnya bampa ndogoyi
kaakati
kiki ntegeera
kyekola
wuliriza bulungi
malayawe
kubala 22 olunyi lwasatu
numbers 22:30
gye weebagalako obulamu bwo okutuusa leero
bulijjo mpalampaana nkulaba era olukulaba munange
ngoja
nengolokokabaŋŋamba
kuweereza
era neemanyi
ndogoyi
nakakka n'erimukama
mpeereza
buganze tutegeera
olw'okukuweereza
olwokuba ogikuba
empitambulatambulatugendeolwoza sibitegeera
netulibagumiikiriza
banna
kati onkubidde
kyokolaobaawo
tuli mu kubala essula ya 22 olunyiri lwasatu nali mpisizza okukola bwe ntyo
nali ngukozeeko obubi
mazima
olunaku luno endogo yeeno yali yayagala kuwonya Balamu ono yo era bamalayika mu
maaso
omanyizo ziri mwoyo zikyalaba
ebintu bingi nga bwe nakugambye
kati yali yamulabye edda nga malayika akutta ejjambi yayagala kutemako
omutwe
gwonaneemunyigiriza ne yetoola eno n'akiba nevaayo n'enyigiriza eno
bweri
n'agyongera oluyi negamba mukama ntasa leero bukyanga otugaana okwogera
lekantyogere
unomusajja atumanyidde
bagenda
mutemako
alitalaba
ate muwonya atankuba
endi
nze ndeka njogereko
kuba tugaana okwogera
wetugaana tubeere bakkakkamunokutuuka
okusirika
beefuula bakasiru boogeza lulimi
lwakikasiru and they just make their sounds.
Nyao, nyao, nyao. Biba babi yekoza bwekoza. Mukama yabagana temuogera.
God told them don't speak.
Bakoza ulimi lwa sign.
They use the sign language.
Nyao sobolo kuogera singa babakiriza.
If they accept them.
Unayamanga mukama ntasha nyama njogerejo.
They don't told God save me, help me speak today.
Nde kanji nzikiriza mugambe ko.
Accept me to speak to him.
Okubala essuula ya 22 linyi lwasatu n'agamba nti nedda
n'agiddamu munnange
tobikolangaku naye
awo gye nsooka
okwebuuza
bulijjo oyogera nga sinaakuddamu
nedda
bulijjo nebyokola
obitegeeragobaolaba
owo nga bwekoza olaba mbwembwekwekisa gisaako yekoza emanyi okujja nefukamira
ekubuuza
gweolaba mbwe yeekoza ebeera efukamira wakuba
einaanaatiina
ogasikamu
bwekine
kati gwe nova eri n'omanyiramu tebategeera mu tebalina mwoyo ebyo byona babikozesa ki anti agambye omwoyo gwe guleetera
okwogera
kati eno talina
mwoyo
okubala 22:31
awo
mukama n'alyoka azibula amaaso ga Balamu n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde mu kkubo
yali talaba naye ng'oli alaba
bano
bali mu nsi
y'omwoyo
ebintu babiyitawo wabweru
enkoko n'egambaeba
eyagala kuga omanyi nekiri
wabweru
ne bwe ziba nsanafu nga ziri wabweru zigendayiramu baba azirabye era nga baziwulira embuzi bwe ziwulira ensanafu nga zijja
ogenda
olala zitandika okukulabula
oliyo obuyita wansi tetubutege
naye yo omuntu aziimuula katonda bye yakola ng'abifuula
ebitatuukiridde
ogwo nagwo musango okunyooma
katonda
gwali awakana n'omutonzi atonze akugamba birina obulamu gwogambu
tebiri
ogwo nagwo musango
kalugendeko
mubuulizi tumaleyo ekibuuzo
mubuulizi
3 katusome olunyi lwabiri mu olumu
21
mubuulizi essuula eyokusatu n'olunyiriri lwa 21 ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu n'omwoyo gw'ensolo obanga gukka wansi mu ttaka
kaakati teziina mwoyo
kubanga
ekibuuzo kibuuza kyogera ku
mwoyo
nga n'ensolo ekakasibwa okuba
n'omwoyo
n'ebinyonyi byonna
genda
mu yobu 12 tulabe ebisingawo bino tulina birabira mu ggulu
ly'okubiri
eva emyoyo gy'obutonde
bwonnamu
sitoowa nga bw'oziraba
buli
mutwe gulimu sitoowa z'ebu z'obutonde
obw'enjawulo
yobu essula 12 n'olunyiriri olw'omusanvu naye nobuuza ensolo zinaakuyigiriza
ziyigiriza
zitezirainaate
eri teva kuyigiriza
Balamu
ezo zolaba ziba zitegeera bulungi nnyo buli
kyezikola
The problem here is one. If you see fight a cow to cut it on a command, or a hen to chase it on a command, it was told man has to eat out of sweat. Now you have to chase a hen and it tells you, they told you have to eat in sweat, you can't just eat me when you're not toiled.
You see, very, very sad.
Job 12:7. Even when you toil the ground, it comes back. You think, where does the grass come from?
But
when you till down in the ground, you see grass there. You can't scratch the ground, you can't see any grass. Have you ever made the latrine which is dug down? Did you ever meet grass coming down, up to grow? You know, there are things we speak and we swap wisdom. Instead of inquiring from the Lord to give us wisdom, and we think God also ends there.
Job 12:8.
Bino byo biva mukubulira. These were sent to tell you. And they sit you down to explain you. And they explain you one by one.
Bitegerera dalo
kaba. They understand very well.
Shubura bachi gamba gendo
tuone Jonah. That's why he was told, go and swallow Jonah for us. Do not eat him.
Mkunganye mu rubuto
mu kirekera. You gather him in your belly and keep him for 3 days.
And you take
him for us at Nineveh where he doesn't want to go.
He never ate
him, yet we know sharks eat people. But
he
commanded God that day, you keep him in the stomach, don't eat him.
They
command a fish to swallow a coin, to bring money,
Peter,
to go and pay tax.
They are very wise.
The 7,000 of God.
Job 12:9.
Ani atamanyi
mwebyo byonna.
That is all that.
Ani atamanyi
who
doesn't
know.
Mtinochi.
Ani atamanyi mwebyo byonna. Ngo mukono kwa mukama gwegulese ebyo.
Boba chimanyi.
They know it.
Mukama yeka
akola. The Lord alone is the one who works out this.
Boba manyo inza nokusomesa.
They can even teach you.
Wocha busa busa ali atonda
ne kwa mumanyo. Who creates, but they know who creates.
Wocha wocha tamata moba ndoza Allah.
You're still thinking Allah.
Oba yakuwa.
Whether Yahowa.
Arabi ndozera ye Yesu, arabi kama
Jesus, maybe Messiah.
Boba manyo omu.
They know one.
Teri bya kutama tama.
There's nothing so like that.
Teri sore ekora sabo.
That's why no animal makes a shrine. Nothing they doubt about the living God.
Have you ever
seen a hen at your home worshiping devils?
abantu bebuzabuzibwa obwongo balina eddiini oba mumeka mbu zonna zigenda muggulu olabayo embuzi erina eddiini bakkiriza bali mu kukkiriza ekigambo kya katonda walabayo eddiini egundi embuzi nga yo protestant
a goat
oba yali nkatuliki
oba
embizi yeyasiramuka
pig which goat became a muslim
anti nayo teyeerya
for it will never eat itself
bano boraabagezi tebanoonya katonda
mulalakatonda
alimu amazima
nekristo
yesu wegwe
yatuma
era n'omwoyo ali omu febamanyi
byowoleetera ebyomyoyo
byemirala mwe mukola amasabu
olaba
beebuza ekola esabu oba ente kaali kamyu oba buwuka abantu bwe balina eddalu
yobu essula ya 12 olunyiriri lwa 10 obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo n'omuka gw'abantu bonna
ye bo babukimanyi nti beepanka bwereere nebeesiga ebintu
ebyenjawulo
naye tumanyi ng'obulamu bwabwe n'omukka gwe bassa
yonna
mukama yabibawa
biri mu mukono gwe
obutonde bukimanyi tebulina mulala gwa kusaba olabe beegugunga lwa ddiini
zibasabudde
oba walabyeyo be baasabye ekiweebwayo okubasabira balyoka babasabire yesu
yeebazibwafe
tulina ekizibu bali kasanvu tebafukamiranga kusitanya
olunakulolwe
bamanyiyo katonda
okitaffe
omwana
omutukuebisigadde
mwemumanyiemusiibaebagenda ne batulaba n'amadiini
gae
n'amakuŋŋaaniro n'enzikiriza
ez'enjawulonaye
bannangaomubuulizi ne batugamba ffe twakoowa
abantu
mbuulizi essula esooka baga
batukoowa
katusome weeyo tukomaawe katusome mubuulizi oyo tulabe ku butonde abantu abatategeera bakoowa batya gweoba olowooza tebategeera bategeera batya nti bakooye mubuulizi essula esooka katulabe tandika
omubuulizi essuula esooka n'olunyiriri olusooka ebigambo eby'omubuulizi mutabani wa dawudi kabaka mu yerusaalemi obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna bw'ayogera omubuulizi obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna byonna butaliimu
byonna butaliimu byemwogera n'ebiri wansi w'enjuba wano abantu abatalina kutegeera mu katonda
magoba ki omuntu gajja omulimu gwe gwonna gwakola wansi w'enjuba emirembe emirala gigenda
bwekyo
n'emirembe emirala gijja
ne tubimanyira nti bibeera bwe bityo
ensi n'ebeerera awo ennaku zonna
nti n'ebeera bwetyo naye singa mukama amalawo omulembe newasigalawo abantu nga
bataano
ennaku eyinza obakwata
naga
twenenyeze katonda
abasinga
yabatwalawo
ekyo
kye yakola ku mataba ga nowa omulembe n'agunaazaawo gwonna omulundi
gunaalekawo
munaana
yatona
negaabanna
kino
mukama kyakoze nga
mukambuwadde
naye olw'okuba emirembe nagijja oba ofa waliwo bataano abayimiridde mu
layiniyo
baazaalibwa tonna banakuvaawo abakufaanana era nabo baakusanyusa
abalalakyova
olaba oviibwako
onaakusanyuwayingirawo
omulala era
asanyusa
oleme kugamba ne
mukama
obuzaabuzibwa
embeeran'otasuubira
ennaku erikuddako bw'oli bala okuva
mubiri
waba oligenda emago tebakuli puleesi nga waana
kusanyuwabeerawo
bakubi ba miko okutematema
Omubuulizi essula esooka olunyi lwakutaano.
Ecclesiastes 1:5.
Era enjuba evaayo, enjuba n'egwa.
Twabimanyiire, n'enkya ejja kujja kumakya. Olunaku lujja kukya, ssaawa musanvu ogw'emisana,
ezikire.
Ejja kuzikira. Bikyukemu nga tetubimanyidde. Obudde buzikiridde ddala
bannange.
Obuulizi essula esooka olunyi lwakutaano. Neyanguwa okugenda mu kifo kyayo gy'eva. Empewo egenda eri obukiika obwa ddyo. N'ekyukira obukiika obwa kkono.
N'etambula yedda ne tunywa.
We are drinking oxygen.
Twabimanyira naye Mukama lwakusalako
olumanye.
Obirabye? Ebintu era nabyo bibaawo. Kandi wamanyira mbu buli kiseera ojja
kusa.
Tulowooza nako nti Mukama ayinza
okukuggyako.
Omugaati oliyo.
Lubaale
be Katonda
wange.
Lwe bakuggyako omukka
togoyita.
Oyita
jajja.
Twabimanyira mbu tunuusa
omukka.
Ennyindo zonna ziri
waggulu.
Katonda toliyo.
Naga
kale kagira nkuwa omukka nga gwetoola naye yonna
gukutta.
Ensi n'ebeererawo
bwetyo.
Tetumanyiira ne tutafaayo.
Mubuulize essula esooka olunyi lwamukaaga.
Ekyukakyuka
buli kiseera mu kutambula kwayo.
N'ekyuka. Nina okuddayo waagunja amanyi alina okussa. Bali ku biragiro bya
Mukama.
Tuddeyo omanyi kati ate bwe tutayiteyo ogwo okulala na saaki. Egenda n'etuuka eyo
nedda.
N'egoberera ginne waayo egenda okukwata. Kuba singa empewo egenda bugenzi
bwezi.
N'etagobera ginne waayo gye yavudde
emabega.
Anti eno eyinza otuggwako
egenda. Otuggwawo
ekigo.
Kuba
tetusobola kuyimirira awo atali
buka.
Naye bw'olaba oli ng'ayimiridde
enzi.
Akantu akatayinza kukola dda omukka
kukasa.
Nze musajja wa Katonda ow'amaanyi ogenda
kundaba.
Owamanyi ng'oli ku mukka gwa Mukama gwessa wakozeyo
ogwo.
Mubuulize essula esooka n'olunyiriri lwa mukaaga. Empewo nedda nate mu kwetoloola kwayo. Emigga gyonna gigenda mu nnyanja naye ennyanja tejjula.
Ne gyetooloola giweereza omuntu. Obutonde bwatuuka ne bugamba.
Ne
kale bano tebategeera. Kati ffe twetoloola ne tukomawo
neera.
Ne banywa naasena. Ate tetumanyi na maanyi gasindika mazzi gano
kwetuluula.
Tunaatusoma ku nsi eno.
Pulaneti
eno kwe tubeera
ewali.
Eya bbulu.
Tujja
kulaba engeri amazzi
gye
gafoosingibwa okutambula. Bamalayika bakola ensonda ennyo
ez'ensi.
Bafoosinga amazzi gano mu kwetuluula. Era ensi ebeera yeetooloola okukuuma amazzi ago nga gatambulira ku foosi ey'amagaali
ago.
Naye gazeeyimirira.
Emigga
gigendayo ne
gitandika.
Kuba amaanyi agagitambuza weegali.
Bw'olaba
mugga. Ani akugamba
gugendeeyo.
Lwaki tegukwatamu
eyo?
Ne bw'oggalira ensulo enoonya weeyita kuba waliyo amaanyi
agagifoosinga.
Naye obutonde bwatuuka ne bubira bino
byonna
ne bugamba naye omuntu
banne
ye yagwerera ddala eddalu kubanga takitegeera ne bye tukola.
Omubuulizi essula esooka olunyiri lwa musanvu. Mu kifo emigga gye gigenda, eyo gye gigenda nate.
Era ne gidda. Giga kale tulabirira omuntu. Omuntu afuna akadde asobole okwetegereza ne Katonda. Abaana ba Katonda
balabisibwa.
Naye n'onywa amazzi n'onywa n'oyongera Katonda by'ebiti
nammwe.
Yesu,
Jesus,
he
has a miracle, let us believe him.
That
is the miracle. Are you the one who moves the waters? If you post them.
Omanyi mukubikulu agenda n'agamba
batta
abatukuvu bonaabo babadde omusaayi gwe babanywa emigga gyonna n'agifuula emisaayi olunaku olusembayo lw'enkomerero emigga gyonna agenda gikyankala malayika w'amazzi n'agamba osaanidde ekitiibwa
n'ettendo
batta bannabbi bonaabo bawaddemu
ekyo
nange
nabakoowadde
gw'oli ku mazzi onywa
noonywa
tufayo kubuuza niye emigga gino lwazi gigenda
n'egidda tegikoowa
giri ku kiragiro kya mukama gw'oliwo okusenambutta abo gwe wagisonsekayo mutaka eyo gyejja amazzi
gw'ogatambuza
omuntu n'anywa ate omuntu asobola kuwangaala nga talina mazzi ekyo kyonna kyamagero naye gwoli
motoka
ebyamagero bya mukama
byokka
nagambye oli ebyamagero ebisinga kyenvudde nakutandise nga gamba sabira munno ebyamagero ebisinga
obukulu
mubuulizi essula esooka n'olunyiri lwa munaana ebintu byonna bijjudde obukoowu
tukooye abantu
leka
victoria eyo
yakukoowa
yakoowa bajjajjaabo nayo
kukoomulimu
nno egisaamukaani gigamba tukalireko banoonyeko ku mazzi embuzi zaakoowa abantu egera nekunakalinagala bannoono mbuse bwatutwala
musabo
ani yakugambye
mbujjajja
ontwale musabo kale laba tulina
namagezi
oli mbuzi ate olowooza yo mbuzi
erinnya lyo libuulira
olugitwala yo egenda kuweereza kuba bagigamba ebeere wansi
w'omuntu naye
bagitwala musabo
nebeera ngenda
olwopoono wetuuka
eryo
ekyamuntu aziza oli ku nkoko mbusimanyi ogitadde ne mu kasero
teraba
gyogiyisa ogitwala musabo olutuuka musawo negamba tuli bakoowu abantu bannaisi
bangu
kaakatira bajandeesi n'otwala ente okulukusa egamba kale kaakati
ontwalawa
ogiraba esikatira
mukuntwalawa
nayebagamba nkuweereze
tugende
muli mweziganira dda
n'ogikubaina
okutuusa ewajjajja
yakuntumye
nega kale tugende mbadde ngezaako okukutaasanga
bwenange
muganda waffe endogoyi bwe yataasa balamu kati onkubye emiggo nze
nankulubuzitugende
kale tugende osamire byoyagale
nayekuba
emiggo mugeye
mubuulizi essula essuuka n'olunyiri lwa munaana omuntu tayinza kubwogera ebintu byonna bijjudde obukoowu omuntu tayinza kubwogera
omuntu tayinza nakumanya bakoowa
kenkanamulimu
abakoowa bo ne bagamba mukama tetudda ku
nsi
tutwale mangu tuggweewo
mulimu
by ebisolo ebimu n'ebimera ebimu byonga
byasibuladde
nabyo byakoowa mukama tuzaaze mangu
tuvenamatoke
gawulira gatukoowaogendako nga
kasizzaakatonnakutemeratemeraikibyomeenga
gwebibala byo
mpozitolina
addaakabala
n'akamuoli
ku bwane
bwemezoatukyankalanya
ddatuwakoowa zimera obubala obubi nga
zikigenderee
ekubuulira daba nnono buyalokokalaba obubala
bwalirabonna
bujjudde ebigenge mbwolina okwagala naye era kulimu obujja
mundaosusula
mu beoyagala mbwere
obazikwagala
otuuka ku muyembe
nago
leero nga temusizaamu
mwolumu
musaako
It asks you back.
No, jambula.
And you go to those all the
fruit season, none of
them. You move all of them. We too, we shall not grow. They refuse. Where are your own fruits? We are tired. We are weary of you. You put potato down and it never grows. And you put cassava plants. And the tree rather grows bigger itself. There is no cassava fruit. And he says, you do you wish your own things alone? You don't want to grow fruits others to eat. Leave us two to also grow ourselves. And there is no fruit, there is no cassava. You give
your
own. You are so greedy, don't give. You want us to grow fruits and you come, you get and eat. Let me get them back myself and the tree claims them themselves. The creations are so weary of us. And the cassava totally went. It is not easy to get it. And the potato and the matoke, they all got tired of us. Maize is the one which has been trying to sustain us. But it, to these days, it's not easy to grow maize. It has gotten worms. It comes out and the worms eat it. We too, we are wary. Sometimes you two get born again 3 months and you go back to the world. We too, let me grow a little. And it looks nicer and the worm eats it all. The sugar cane and in them worms grow. You get born again and you remain with your sins within you and they eat within you. You are going to
get again,
but you have your sins you have retained within you. The creations are preaching to us not as another name, except the one God reveals to. The creations are wearing. Let's finish this verse and we go.
Ecclesiastes
1:8.
Ebintu byonna bijjudde obukoowu omuntu tayinza kubwogera eriiso terikkuta kulaba so n'okutu tekukkuta kuwulira bwebiri bwe bityo.
There are things like that.
Obutonde busigala bulaba
era busigala buwulira and remain hearing. They remain to just look.
And
what are you doing? When it goes back and it reports you.
They
have taken it to a shrine, they have cut me and killed me from there.
They
told me to sell them to eat meat. They rather took it to a shrine.
Uganda,
they shouldn't lie to you concerning the creations. What I spoken is the little. God bless you. We'll begin from there tomorrow. Tomorrow let's come early. We are going to start a bit early. Those things troubled us a little today. Tomorrow at 5:30 I'll be on the pulpit.